ngukwazi kakhulu ngenkosi yethu ebusisiweyo. Naleyo inhloso yethu yokubuthana lapha kungokwaleyo nhloso, futhi manje nokukhulekela abantwana bakaNkulunkulu abagulayo. Futhi kulokhu kusa sibe nesibusiso esimangalisayo esivela emibhalweni. Sizama ukuthatha ngasinye isikhathi senkonzo ingcenye ye ngifundisa encwadini yamaHebheru kade ngifundisa ngayo sekungamaviki athi awabe mabili edlule manje. Futhi manje uma inkosi ithanda sizoqhubeka ngolwesithathu ebusuku bese ke kuba ngesonto ekuseni nangesonto ebusuku ngo inqobo nje uma ngizoba lapha ngalesi sikhathi. Hayi imvuselelo kodwa imvuselelo umhlangano ebusukwini bethu banjalo njalo. Futhi ngakho sijabula kakhulu ukuba nalesi sikhathi ukubonana nabangani bethu abalungileyo bangakhona lapha emadolobheni nangakhona lapha emadolobheni aseFalls lapha. Uthi uma bekungenzeka sibe nokwesula noma into ethize, kungahle kube ngokuthi kungahle kuba inkosi iyasihola masinya nje mhlawumbe besingahle sibe nobusuku obumbalwa mhlawumbe ejimini noma obuthize emva kwesikhashana uma inkosi ibonakala ihola ngaleyo ndlela endaweni lapho ebesingathola khona abantu bakithi bendawonye. Futhi sibabonile abantu njengoba ubekhuphuka bebuyela emuva bethi bekunesiyo indlu yokuba kungenwe kuyo. Kusobala itabernakele lincane kabi lihlala nje abantu abayingcosana kakhulu. Futhi nje sijabula kakhulu ukuthi niyathanda ukuphuma futhi nihlale ekushiseni ukuzwa izwi lenkosi. Futhi sikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzothi ngokweqile ngokukhulu anibusise futhi anisize. Futhi manje kulobusuku sifuna siqala kwesesine icha. Bangaki obelapha kulokhu okusana? Ake sibone izandla zenu. Oh, lokho kuyamangalisa ngokuyikhona impela nonke. Futhi sise siqala nge isahluko sesine sencwadi yamaHebheru. Oh, incwadi eyisimangaliso kanjepo. Niyajabulela na futhi iqathanisa umbhalo ngombhalo. Futhi uPawulu ngaphambi kokuba aze afakaze esahlakalweni sakhe kuqala wayedingeka ukuba ehlele e-Arabia futhi athole ngezwi ukuthi ngabe laliyiqiniso yini. Ngiyakuthanda lokho. Futhi isifundo sakulokhu ukusa sitholile ekufundiseni kulokhu ukusa ukuthi uKristu wayenguyena izolo namuhla naphakade. Futhi uPawulu wathola ukuthi insika yomlilo efanayo eyahola abantwana bakwa-Israyeli yayidibane naye esendleleni ebheke eDamaseko. Sithole ukuthi insika yomlilo eyahola abantwana bakwa-Israyeli baphumela ehlane baya ezweni elithenjisiwe yadibane noPawulu esendleleni ebheke eDamaseko futhi wazibiza ngoJesu. Bese ke sithola ubuNkulunkulu bukaJesu Kristu obukhulu ngempela. Yonke incwadi lapha nje iyisambulo sikaJesu Kristu. Futhi uyafika sithola ukuthi emandulo ngezikhathi eziningi nangamathuba amaningi uNkulunkulu wakhuluma kobaba ngabaprofethi ekugcineni kwale mihla ngendodana yakhe uKristu Jesu uzembule yena uqobo. Nencwadi kusukela kuGenesisi kuya esambulweni akulutho kodwa esisodwa sanjalo njalo esingapheliyo isambulo senkosi uJesu. Futhi sithola ukuthi waba nguye owayesesihlahleni esivuthayo. Sithola ukuthi wayenguye owayenoNkulunkulu ngaphambi kokusolwa kwezwe. Futhi siyakuthola lokho eTestamente elisha, wayenguNkulunkulu nomuntu kanye. Kwase kuthi-ke ngenkathi eseshiya iTestamente elisha ukuba ayongena ezulwini wathi ngavela kuNkulunkulu futhi ngibuyela kuNkulunkulu. Kwase kuthi-ke ngenkathi uPawulu edibana naye wayesesimweni esifanayo aye kuso ngenkathi ehola u-Israyeli insika yomlilo, noPawulu wambuka ebusweni ngqo engaphendukile futhi kwambangela ukuba abe nenkathazo yamehlo zonke izinsuku zokuphila kwakhe. Waphuputheka futhi izinsuku eziningana wayengaboni lutho nhlobo. Wadingeka aholelwe esitaladini esithiwa Siqondile, noNkulunkulu wayenomprofethi ezansi lapho akhuluma kuye ogama lingu-Ananiya owangena ngombono wayesebeka izandla zakhe phezu kukaPawulu wayesethi, "Sawulu mzalwane, buye ubone." Futhi siyathola manje ke ukuthi lowo moya ongcwele ofanayo leyo nkosi uJesu efanayo yafika kuPetro ngesimo sokukhanya yayisimkhulula imkhipha etilongweni. Futhi sithola ukuthi leyo nkosi uJesu efanayo ngalezi zinsuku isekuyo leyo nsika yomlilo okukhanya ehola abantu bayo ibandla layo yenza into efanayo inikeza imibono iyangena futhi ibeka izandla phezu kwabantu ngombono. Inkosi uJesu owahlangana ngesonto eledlule ekuseni endlini wayesethi kwakukhona indoda ezayo inekhandi limnyama isiqhakaza yayiyigreki umkayo wayengophakathi nendima yempilo futhi wayezobe ekhala izinyembezi e-altare. Abanye babo base bekuxoxile futhi bazi ukuthi kwakwenzeka yayikhubazeke kokubili umthambo obhalansayo ekhanda layo wawungasekho yayingakwazi ngisho nokuba nokulawula izinyawo zayo noma izitho zayo futhi yayiyimpumputhe. Futhi ukukwenza kufakaziseke kabili nganginenenekazi elincane ukuba lize likhulekele abagulayo kuqala lase lijika libuyela emuva ngase ngiba nomfowethu Tom ukuba eze akhuleke futhi thina sihlezi lapha sikubona kukhula. Ngase ke ngehla ngase ngikhulekela abagulayo ngase ngibuyela emuva futhi uyezwe wesifazane njengakho impela nje okumbono wayesengibamba ngengalo futhi uqala ukukhala izinyembezi wayesethi uDokotela Ackerman wayebathumele lapha uDokotela Ackerman ongumngane wami wesifuba iKatolika umfana wakhe ungumpriest emzini wezindela zesilisa eSaint Mildred nase zantsi eIndiana nalendoda yayingeyase Jasper. Inkosi yayiphilisa yaphuma kuleso sihlalo esinamasondo yasukuma yahamba yakwazi ukubona kahle njenganoma ubani umuye futhi yaphuma endlini iphile ngokwejwayelekile futhi isindile konke ngombono.
Brother Saul, the Lord Jesus.
Sawul umzalwane inkosi uJesu yabonakala kuwe endleleni engithumile ukuze ngibeke izandla zami phezu kwakho ukuze ubuye ubone futhi ugcwaliswe ngomongcwele. Ngiyamangalisa. Siyatholake lokhu sinalokhu ukusindiswa okungaka asifanele sasingenako uphunyuka ezinhlawulweni nasolakeni likaNkulunkulu uma sidebesela ukusindiswa okungaka. Manje sizoqala ukufunda kulobusuku phandle futhi siqale isahluko sesine sencwadi yamaHebheru uma noma ubani efuna ukuhambisana ngokulandela sinamanye amaBhayibheli lapha uma bebelifuna elilodwa ngani omunye wabangenisi uzokulethela lona uma uphakamisa isandla sakho lamaBhayibheli uma omunye wabazalwane lapha ezothatha kunamaBhayibheli amabili abekwe lapho ngiyakholwa. Futhi manje sizosheshisa ngoba sinesidlo emva kwesikhashanyana nalapho esithola ukwenza khona kulobusuku ngolwesithathu ebusuku siyaqala futhi. Manje ngiyakholwa kulokhu kusa ekufundeni kwethu siqale vesini leshumi nanhlanu omunye mhlawumbe akangazi ngifaka izibuko ukuba ngifunde ngazo sengigugele futhi ngisangafunda kodwa angikwazi ukucosha ngokushesha kakhulukazi uma ngithola umbhalo omncane lapha okuphrintwe kwakuncane. Futhi ngahamba ukuba ngiyohlolo amehlo ami ukubona ukuthi ngabe ngangilahlekelwa yini ngempela ukubona kwami. Amehlo ami ayibuka ngokuyishumi eshumini. Wathi kodwa sewedlule emashumini amane ndodana. Waye nento athi angifunde. Wathi qala ukufunda lokho ngakufunda futhi ngangilokhu ngisondela kwakuya ngokuba phansi futhi kwaze kwathi akube ngaka ngama. Wase ebeka ngaphandle lapho ishumi shumini ngangikwazi ukufunda noma ikuphi kodwa wathi okuyikho ngokuthi uma wedlula emashumini amane izinhlamvu zamehlo akho ziba yisicaba. Manje ngingabuka sanxemu ngamehlo ami futhi ngifunde nje kusondele kangako kimi kodwa ufanele ubuke sanxemu ngakho wangenzela nje amapheya ezibuko ngiyakwazi ukubona noma phi uma kusondele ngempela kimi. Manje uma kusuka kimi angikwazi inhlobo ukubona ngalezi zinto kodwa ngiyazifunda ngifunde kulokhu ngezibuko. Manje kulokhu kusa sibe nengxenye yokugcina yesahluko sesithathu samaHebheru. Futhi iminyombo ecebe kanje pho esitholayo manje lalelani. Ngifuna ukufunda futhi ukuze sithole isendlalelo manje. Hayi ukukhuluma ngakho kodwa nje ukuthi ukwedlula kukho kancane.
While it is said today, if you hear his voice, harden not your hearts.
Uma kuthiwa namuhla uma nilizwa izwi lakhe ningazizi lukhuni izinhliziyo zenu njengasekucunuleni. Pho ke bona bezwa izwi abezwayo izwi bacunula akusibo bonke abaphuma eGibhithe ngoMose. Manje kulokho kusa sithola ukuthi wathi ningayenzi lukhulu inhliziyo yenu manje njengasezinsukwini zokucunula. Lokho kungenkathi becunula uNkulunkulu kuba athukuthele ngenxa yokuthi wayebanika uMose umprofethi wakhe nesibonakaliso ayenaso ngoMose. Bangaki beklasi lobusuku owaziyo ukuthi leso sibonakaliso sasini nanti kayomlilo amaHebheru 13. Manje sazi noma ngabe inhlangano yebandla yasibona leso sibonakaliso noma cha, kodwa uMose wasibona ngokuba uMose kuqala wahlangana naso esihlahleni esivuthayo wayengumlilo. Nabantwana bakwa-Israyeli bamlalela uMose futhi basuka eGibhithe futhi bathi nje bangaphuma eGibhithe uNkulunkulu usitholile wabaholela ngqo esicuphweni. Lapho impi kaFaro yayisemva kwabo ulwandle olubovu ngapha nangapha noNkulunkulu wabafaka ekuhlolweni futhi besaba. Futhi kwamculula uNkulunkulu wathi, ungikhalelelani mina na? Wathi, khuluma nje futhi uqhubekele phambili. Ngiyakuthanda lokho. Manje babelandela uMose. Lapho uMose elandela insika nefu futhi babesendleleni yabo beya ezweni elithenjisiweyo. Isithombe sihle sebandla kulobusuku sisendleleni yethu ebheke ezweni elithenjisiweyo. Siholwa ngumoya ofanayo, izibonakaliso ezifanayo nezimanga njengoba uNkulunkulu akhuluma ngazo. Manje qaphelani. Manje ke bafika ehlane lesono amanzi ayebaba mara kungani uNkulunkulu abaholele emanzini amaningi ababayo na? Kubukeka sengathi wayezofanele abaholele emanzini amahle, kodwa wabaholele emanzini amaningi ababayo ukuze avivinye ukukholwa kwabo. Uyathanda ukukwenza, uyathanda ukudedela izintupheko zifike phezu kwakho akhombise ukuthi angakukhombisa uthando lwakhe namandla akhe. Bangakwenza kanjani abantu namhlanje ongakholelwa ekusebenzeni kwezimangaliso zikaNkulunkulu? Nxa kufika izintupheko bavele bayeke nje bese beqhubeka, kodwa sikholwa ukuthi uNkulunkulu usebenza izimangaliso. Ange uNkulunkulu une lalelani lokhu. Uma uNkulunkulu engenzi ngokufanayo nxa kuvuka izimo ezifanayo, khona ke uNkulunkulu unecala ngokuba ngobandlululayo kubantu bakhe. Ukuzibusa kukaNkulunkulu kuyaphoqa kuye ukuba asebenze lonke udaba njengoba enza odabeni lokuqala. Kungenjalo wayenephutha ngenkathi esebenza odabeni lokuqala. Uma uNkulunkulu engenzi ngendlela efanayo enza ngayo odabeni lokuqala, uma ezokwenza owehlukile odabeni lwesibili, khona-ke wenza ngokuyiphutha ngenkathi enza odabeni lokuqala. Uma uNkulunkulu aphilisa abagulayo ethestamenteni elidala, uzofanela kwenze ethestamenteni elisha nanamhlanje. Kungenjalo wenze ngokuyiphutha ngenkathi ebaphilisa emumva lapho, uzofanele enze ngokufanayo ngaso sonke isikhathi, futhi uzokwenza nxa ukukholwa okufanayo kuhlangana nesimo. Iphutha likithi hhayi kuNkulunkulu, ngokuba siyambona kokunye nokuningi esebenza ezigamile kakhulu izimangaliso. Siyakwazi umgxeki angeke athi akunjalo, ngokuba siyakubona kukufakazela futhi nakho. Babevame ukuthi ngikhombise isimangaliso, ngeke besakusho lokho. Isayensi ngeke isakusho. Singakufakazisa uqobo ezweni lesayensi. Neze lesayensi lizibonele ngamehlo lobo bukhona obungaphezu kwemvelo, busesimweni sensika yomlilo. Bunathi, nasi isithombe sabo khona lapha nesinye silenga eWashington DC kulobusuku nguKristu ofanayo. Ngakho-ke njenge sikhashana abazalwane bami abakhonzisayo abevame ukungitshela mfowethu Branham lowo ngudevele ungazilulazi ngalokho bangesabisa futhi ngangingakushumayeli kwaze kwafika uNkulunkulu futhi wakwembula ukuthi nguyena lo Jesu ofanayo. Wo manje-ke uzama ukukuthintitha kimi na ngeke kwenziwa ngokuba ngumbhalo yizwi likaNkulunkulu akusiyiso nje isehlakalo esiqegayo isehlakalo esesekwa yizwi likaNkulunkulu nesithembiso esibusisiweyo saphakade sikaNkulunkulu. Manje siyaqaphela ngapha-ke ukuthi wathi pho-ke yibaphi abezwayo baqunula impela bakhandleka ngaso sonke isikhathi befika endaweni lapho kufika khona elamanqamu. Babenze njani-ke na? Babe baluvanzi futhi bathola ukukhandleka futhi bafune ukubuyela emumbo futhi kwenzekeleni lokhu kimi na? Into ecakile kulokhu kusa emva kokushumayela lokho kanzima nje impela njengoba bengingakwenza. Baningi owayeza e-altare futhi bakubuze kungani lokhu kwenzeka kimi na? Niyabona ukuthi kuhamba kanjani na? Kweqa phezu kwekhanda labantu kuyafana nje bantu. UJesu wathi ninamehlo kodwa niboni. Washo lokho kubafundi bathi bheka manje usukhuluma ngokusobala. Manje sesiyakholwa. Awukho umuntu ongakutshela noma yini ngoba uNkulunkulu uyakukhombisa khona. Wathi seniyakholwa manje emva kwaso sonke lesi sikhathi na? Niyabo?
You mustn't question anything to God.
Anifanele nibuze noma yini kuNkulunkulu ngokuba izinyathelo zabalungileyo ziqiniswa yiNkosi futhi zonke izivivinyo zibekwa phezu kwakho ukukuvivinya nebhayibheli lathi zigugu kuwe kunegolide. Ngakho uma uNkulunkulu ethethela izintupheko ezilula ezimbalwa zenzeke kuwe, khumbula kungokokuqondiswa kwakho. Yonke indodana eza kuNkulunkulu ifanele kuqala ilayo nguNkulunkulu futhi ivivinywe umntwana oqeqeshiwe. Awukho kukhetha. Yonke indodana ezayo. Lezi zintupheko ziyenziwa noma zilethwa, ziyalethwa ukubona ukuthi simo sini ozosithatha. Niyabo? NguNkulunkulu kule nkundla yokuvivinyela. Uyilokho-ke umhlaba yizinkundla zokuvivinyela nalapho azama ukukuvivinyela khona. Manje lalelani njengoba siqhubeka futhi ngifuna ukuthola ingxenye yokugcina yakho. Yibaphi afunga kubo ngokuthi abaye kungena ekuphumuleni kwakhe? Manje yilapho esiza khona kulo busuku. Ekuphumuleni kwakhe uma kungesibo abangakholwanga na? Siyabona-ke ukuthi babengenakungena ngokungakholwa. Manje yini isono na? Ukungakholwa. UNkulunkulu wayeze kubo esethikeni yomlilo, wathuma umprofethi wakhe futhi wamgcoba, umnika izibonakaliso kuba azenze phambi kwabantu. Bese-ke kuba intshe yomlilo, ngumprofethi wabahoyela ngaphandle. Zonke izimo abafika kuzo baqala ukukhononda futhi basho onke amaphutha amancane abawathola enomose. Baqala ukuthetha nokuqeketha ngokumelana naye futhi kwaba kubi kuNkulunkulu ngoba wathi babenza ukona. Babefanele balalele kodwa esikhundleni salokho balalela ukuba bazindle. Kungenzeka kanjani na? Lezi zinto zingaba kanjani na? Uma enguNkulunkulu konke kungenzeka futhi uyakwenza konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo abamthandayo. Manje sizongena ekutatisheni okukhulu lapha okungukuthi ngokuphumula isabatha. Manje babeyizihambi ohambweni lwabo, niyabo? Babekade besezansi eGibhithe iminyaka engamakhulu amane futhi besebugqilini futhi manje babekhishwa ngezimangaliso zikaNkulunkulu ngokwesithembiso sakhe futhi babesendleleni yabo ebebheke ezweni elithenjisiweyo futhi nakho kuvela ukukhanya okungaphezu kwemvelo phakathi ngaphakathi kwabo futhi kuqala kubahola. Manje omunye wayengathi, manje buka lapha, ubani lo Mose na? Ubani okwenza umbuzi phezu kwethu na? Awusuye yini omunye wethu na? Ubani okubeke ezansi lapho kuba ube ngubasi wethu na? Ucabanga ukuthi wazi ukwedlula ukuba umelusi wethu azi na? Ucabanga ukuthi wazi ukwedlula ukuba umpristi azi na? Ucabanga ukuthi ukhaliphe ukwedlula lokho amadoda akithi ezenkolo ayikho alolu suku na? Lokho kwakungahlangene ngalutho nakho. KwakunguNkulunkulu esethuleni yomlilo eqinisekisa ukuthi wayeseminyakazweni. Akwenzanga mehluko ukuthi ubani owayekhaliphile nokuthi ubani owayengakhaliphile. Kwakungumqondo wokulandela lokho uNkulunkulu ayekubeke phambi kwabo. Ngani uMose mayelana nokomzimba wayenze into engubula ngenkathi ezama ukukhulula abantwana ngezwi likaNkulunkulu ekhiphela isigejane sabantu esihlane ngenkathi ende yakhe ngani wayeyindlalifa kuyo yonke into ababenayo. Wayenayo yonke into eyayikhona kulo lonke izwe ibhaqabuliwe futhi nango wayelapho induna enkulu yezempi nomnyakazo olandelayo wayezoba inkosi uFaro waseGibhithe. Ngani wayeyovele nje enyukele esihlalweni sobukhosi futhi athi kulungile bantwana hambani nibuyele ekhaya lenu. Lokho kuyacazulula wayengufaro. Kodwa uMose onaku uMose ngokukholwa wabona isithembiso sikaNkulunkulu nengelosi yenkosi iza kuye futhi wayazi kakhulu ngoNkulunkulu ngemizuzu emihlanu esebukhoneni baleyo ngelosi kunalokho akufunde eminyakeni engamashumi amane notisha baseGibhithe. Wayazi ukuthi wayekhona ukubonile okungaphezu kwemvelo kwenziwa. Wathi ngiyoba nawe Mose, ngiyohamba phambi kwakho futhi baqonda futhi umnika izibonakaliso kuba azenze. Manje babesendleleni yabo bebheke ezweni lokuphumula. UNkulunkulu wayebenzele ukuphumula indawo lapho ababengezukudingeka khona babe izinduna zokubasebenzisa phezu kwabo ukuba kuba ukubenza benze izinto.
What a beautiful picture it is today when we look.
Isithombe sihle kanje pho esiyiso namhlanje. Uma sibuka ibandla futhi sibone ibandla esimoyimsalo. Wonke umuntu ozelwe ngumoya kaNkulunkulu uyalenyanya izwe. Futhi uma nithanda izwe noma izinto zezwe uthandwe kaNkulunkulu lokho ngishona kini yilokho iBhayibheli elakushoyo. Lesiyambi sangempela endleleni yaso nje siyazi zonda izinto zezwe. Siyakuzonda ukubona amadoda ephuza. Siyakuzonda ukubona amadoda ebhema. Siyakuzonda ukubona besifazane emgwaqeni begqoke lezo zingubo ezindadlana. Siyakuzonda ukubona owaka namaphathi amakhadi. Futhi izolo ngenkathi umfowethu Thoni noma umfowethu ukuthi nami siza ngumgwaqo nabanye futhi amanye amadoda bekunenenekazi elincane lapho eLouisville niza lehla ngumgwaqo abesifazane ababukeka bekahle begqoke izingubo ebeyenyanyeka. Nje indledlana enyukela enqulwini neriboni encane iboshwe ezinqulwini zakhe macalo mabili nesiqeshanyana esindingilizi sengubo ngaphambili kuye futhi siboshwe ngentambo ngemumva ehla ngumgwaqo ngokwenyanyekayo futhi wonke umuntu emgwaqeni embuka. Ngathi akaqondi ukuthi unecala ebusholi bukaNkulunkulu ngokuphinga nawo onke amadoda ambukayo ngaleyo ndlela futhi uyaphendula ngosuku lowahlulelwa ngokuphinga nalawo madoda. UJesu wathi lowo nalowo ubuka owesifazane ukuba mkhanu kusephingile naye vele kunjalo. Ngakho yabo mfowethu uthi wathi kimi ukuvumelelani lokho mfowethu Branham na ngathi kuphakathi kokuthi ngokukhubazeka kwengqondo noma ukhole idimoni zimile kuphela izinto zokukwenza. Ohloniphekile owesifazane ohlanzekile angeke azigqoke lezo zinto ngaphandle uma ekhole idimoni. Lokho kuliqiniso impela. Manje isihambi esisendleleni yaso ebheke ezulwini siphile esimweni esehlukile. Awudingi ukuba ukhathazeke ngaso simbuka. Siyophendula ikhanda laso uma sinoNkulunkulu enhliziyweni yaso ngoba siphile esimweni esiqale ngamamayela ayisigidi kulezo zinto kunjalo. Awufuni ukuba necala laleyo nto ekwahlulelweni. Ngakho siphendula ikhanda laso bese sithi uNkulunkulu mhawukele lowo wesifazane futhi sisuke sihambe. Sizohamba lwethu. Sisendleleni yethu ezweni laseKhanana. Sisendleleni yethu eya kulokho kuphumula kwaphakade Nogune sibusiso uNkulunkulu asiphe khona. Nasohambo lwethu siyalingwa. Silingwa ngazo zonke izinhlobo zezinto, kodwa nokho silingwa ngaphandle kokona. Manje qaphelani njengoba siya esahlweni sesine. Ngakho ke masesabe, ngakho ke masesabe ukuba kuthi kusekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe.
I want you to remember that unless we
ngifuna nikhumbule ukuthi ngaphandle uma sithola, ngaphandle uma uNkulunkulu esembulele khona, akunandaba ukuthi siya kangakanani esontweni, lokho akuhlangene ngalutho nakho. UNkulunkulu ufanele afike ngesambulo bese ezembula yena uqobo kithi, lokho kukhipha zonke izinto zezwe. Manje uma kuthiwa namuhla, manje asiqale isahluko sesine. Ngakho ke masesabe ukuba kuthi kusekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe.
Now remember when they were on the road to rest, the pillar of fire led them. Now we want to find out.
Manje khumbulani ngenkathi bese endleleni ebheke ekuphumuleni. Intsika yomlilo yabahola, manje sifuna ukuthola kuyini lokhu ukuphumula na. Masesabe ukuba kuthi kusekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe. Bhekisisani, kungabikho noyedwa kini obonakala esele emuva. Manje nazi isithembiso, nakho esifanele sikwesabe uma singekho isithembiso esisishiyile, kodwa sikhona isithembiso. Bese kuthi-ke into elandelayo, ungasilalelwa yiso. Manje umcabango ungukuthi uma sisendleleni yethu ebheke ekuphumuleni, yini ukuphumula na? Kukuphi na? Ngabe kungukujoyina ibandla na? Ngabe kungukubhaphathizwa ngendlela ethize na? Ngabe kungukuba yilunga lebandla elikhulu kunawo onke edolobheni na? Ukugqoka izingubo ezingcono na? Ngabe imfundo na? Ngabe imali ukuze siyeke ukusebenza bese nje sicambalala siphumule zonke izinsuku zokuphila kwethu njengoba sikubiza kanjalo na? Lokho akusikho. Lalelani ukuthi lithi iBhayibheli kuyini nokuthi sikuthola kanjani. Ngakho-ke masesabe kuba kuthi kusekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe, kungabikho noyedwa kini obonakala esele emuva, ngokuba phela nathi usuku ngaleyo nkathi ivangeli lashwayezwa njengabo. Yini ivangeli na? Izindaba ezinhle zafika kuweGibhithe ukuthi uNkulunkulu uthume umkhululi futhi uzosikhipha futhi asiyise ezweni elithenjisiwe. Izindaba ezinhle kithi manje ukuthi uNkulunkulu uthume umkhululi umoya ongcwele futhi sisendleleni ebheke ezweni elithenjisiwe. Manje abantu ukwenze izivumokholo namahlelo, kodwa uNkulunkulu salokho esele khona ukuthi ukuphumula kwethu kungumoya ongcwele. Aphelani vangeli lashunyayezwa bona njengathi, kepha izwi abalizwayo alibasizanga. Khumbulani, izwi abalizwayo alibasizanga, lokho lingahlangananga nabo nabezwayo ngokukholwa. Oh, bazalwane bami, ake ngime lapho mzuzu. Akunandaba ukuthi izwi lishunyayelwa kangakanani, ukuthi uyithanda kahle kanjani indlela elishunyayelwe ngayo, ngaphandle uma wena uqobo ungumhlanganyeli walokho, lingeke likusize nakancu, lingahlangananga nabezwayo ngokukholwa. Bazibone izimangaliso zikaMose bathi lokho kuhlanyana, base besuka bewela bona, bambonile enza izimangaliso futhi bayibonile intsika yomlilo imhlawumbe, noma babezwa bekhuluma ngayo. Oh, lokho kulungile. Kodwa kwakungahlangananga nokukholwa okuqondele nomuntu, ngokuba kwathi nje bangafika ehlane bonke baqala ukukhononda, uNkulunkulu wathi ngenxa yokuthi bangabaza kwakuyisono. Ungangabazi lutho, kholwa ungangabazi. Akulendaba ukuthi udaba lulukhuni kanjani, likholwe. Manje baqala ukukhononda futhi uNkulunkulu wabachitha, wayesefunga-ke olakeni lwakhe ukuthi abafanele neze bangene ekuphumuleni kwakhe. NeBhayibheli lasho lapha, ngikholwa ukuthi kusesahlukweni sesithathu ukuthi izidumbu zabo zawo ehlani, isahluko sesithathu nevesi leshumi nesikhombisa. Ibaphike anengwa yibo eminyaka engamashumi amane na, kwakungesibo abonayo abazidumbu zabo zawo ehlani na?
Them that come out of
futhi kubo bonke abaphuma eGibhithe ababili kuphela abangena ezweni elithenjisiwe kulo lonke izwe lamandulo umhlaba ongakabhubhi ngamanzi ngezinsuku ezedlulayo kwakukhona imiphefumulo eyisiyagalombili eyasindiswayo ezigidigidikazini isango lincane nendlela iyincingo futhi kepha bayincosana abayoyifumana abanye abantu uthi manje-ke mfoti Branham kuthiwani-ke ngazo zonke lezi zinkulungwane ibhayibheli elithi ziyobonakala lapho na khumbulani nje ukuthi ngangaki ofileyo esizukulwaneni ngasinye ebesingamakristu kusukela phansi eminyakeni bayovuka bonke lokho kwenza umzimba nina nibheke ukuba kube khona izigidigidikazi ezikhulu kule melika eziphumayo noma ezinye ezithize lelizwe namhlanje kungahle kungabi ngamashumi amahlanu aphumayo kodwa ibandla elihlengiwe elikhulu lilelo thulini lilindile kwangamakhukhu kankulunkulu eliphumula thulini kodwa imphefumulo yabo iphansi kwe-altare likankulunkulu abekho esimweni sabo esifanele basemzimbeni qiniso kodwa umzimba moya futhi bamemeza kunkulunkulu koze kube nini na babekwazi ukubonana kodwa babengakwazi ukuthawulana lolo hlobo lomzimba ubonana nomama wakho enkazimulweni kulo busuku uma ubungahamba ubungeke wamqhawula ngoba akanalo lolo hlobo lwesandla ubungeke usithinte njengoba ubungasithinta manje ngoba imizwa emihlanu yilokho okufakwe kulo mzimba obekungawulawula ubukhona bakhe bebungathintwa ngesimo esehlukile lokho kunjengendoda nomfazi akuyi kuba khona ukuganana noma ukunikwa noganile ezulwini ngani na ngoba kunohlobo olwehlukile lothando akukho sifiso socansi zonke lezo zinto sekwedlule usuhlanziwe futhi umsulwa kodwa awukaze uphile kuleso simo ngakho-ke awudalelwanga leso simo ulinde lapho nje kodwa uyakulangazelela ukubuyela lapho owadalelwa khona owesilisa nowesifazane nalapho unkulunkulu uyovusa lowo mzimba uphuma othulini lomhlabathi futhi awukhazimulise khona-ke uyobona unabitho uthinte uhogele futhi kuze futhi ube nokubambisana asisoze sazi sasingeke neze sayijabulela impilo yezingelosi asidalwanga siyizingelosi unkulunkulu wadala izingelosi kodwa wadala wena nami abesilisa nabesifazane leso yisimo esiyoba kuso kuze kube phakade ekufikeni kwakhe okubusisiweyo manje niyabona ukuthi basilalelwa kanjani ngoba bona base besilalelwa inkazimulo unkulunkulu wabakhombisa itshe yomlilo wabakhombisa izibonakaliso nezimanga wabaholela ngaphandle wabaletha ekulingweni ukubavivinya nokubahlola manje awukaze yini ube nencwaba yezilingo na ungakhonondi ngazo jabula unkulunkulu unawe uzama ukuvivinya ukukholwa kwakho bukani ujobe ethestamenteni elidala ngenkathi ethi uyiqaphele kunyeko yami ujobe umuntu olungileyo umuntu ophelele na akekho njengaye emhlabeni oh wathi impela umbiyela akanazinkathazo akanazinkathazeko akanamithwalo kwezezimali yonke into ikahle akanagula nabuhlungu ake ngibe naye ngizomenza akuthuke ebusweni bakho wathi usesandleni sakho kodwa ungakuthathi ukuphila kwakhe oh wenze konke ngaphandle kokuthatha ukuphila kwakhe kodwa akakwezanga ukugudluza ujobe ujobe wayazi ukuthi wayemi ngokufanele ezwini kunjalo nabo bonke odeveli abaphuma esogweni abakwazanga ukumgudluza ngokuba wayazi ukuthi wayewunikelile lowo mhlatshelo wayelungile futhi bamethwesa icala bathi wonile jobe futhi unkulunkulu uyakujezisa wayazi ukuthi unkulunkulu ukuthi wayengonanga phambi kankulunkulu wayazi ukuthi wayelungile hhayi ngoba wayengumuntu olungileyo kodwa ngoba wayevuma umnikelo wokushiswa esikhundleni sakhe futhi kulo busuku siyazi ukuthi impilo yakhe yakufakazisa ukuthi wayelungile futhi uma kungezikho ukuzama ukufika ekhaya enkazimulweni ngoba uzama ukusiza umakhelwane wakho lokho kuhle hhayi ngoba ujoyina ibandla lokho kuhle kodwa ukufika ekhaya enkazimulweni ngoba wemukela ukulunga kukajesu kristu akukho lutho ozenzele khona manje njengoba sifunda siqhubeka ngokuba phela nathi sashulayezwa ivangeli ivesi lesibili njengabo kepha izwi abalizwayo libasizanga bona lokhu lingahlangananga nabezwayo ngokukholwa ukukholwa kwakungekho kubo abezwa izwi Cabangani nje namuhla kwencane inkonzo ethobile inkosi engiphe yona bekufanele kube khona abasemelika abayizigidi ezingamashumi amane abasendiswayo kulo busuku. Niyazi ukuthi bathini na ngani ukufunda imicabango ngengqondo. Ungumfundi wengqondo ayikho into enjalo ngani akasonto ebandleni lethu. Niyabo akusikho akunandaba ukuthi ukubeka kangakanani ezweni futhi ufakazise ukuthi yizwi likaNkulunkulu isithembiso sikaNkulunkulu ukuthi ingakanani isayensi ebingafakazisa ukuthi liyiqiniso basalokhu bengeke bakholwa iBhayibheli lathi babengeke kwathiwa pho ke yini isidingo sokulishumayela na uNkulunkulu ufanele abe nofakazi ukuba lahla ngayicala ngalolo suku izilashukelwa futhi lafakaza phakathi kwabo futhi noma kunjalo ngokungazi basuka bahamba akukho okusele kodwa ukwahlulelwa uNkulunkulu wayengeke ngobulungiswa wayengeke ngobulungiswa ehlulele isizwe ngaphandle uma sasinesihawu ngaphambi kokuba sibe nokwahlulelwa uNkulunkulu wayengeke akwenza. Manje sithini na ngokuba singenile futhi ekuphumuleni thina esikholiwe njengokusho kwakhe ukuthi kanjalo ngafunga ekuthukutheleni kwami ngathi abayi kungena ekuphumuleni kwami nakuba imisebenzi wafezwa kwasekusekelweni kwezwe ngokuba ushilo endaweni ethize ngosuku lwesikhombisa ukuthi manje angifuni ukulimaza imizwa yabantu ngokumelana nenkolo yabo. Leyo akusiyo inhloso yami phandle ezinkundleni ngishumayela nje ezijwayelekile ezinkulu zevangeli izimfundiso eziqavile. Kodwa ethabenakele phakathi kwabantwana bami lapha ngiyezwa ukuthi nginelungelo lokushumayela lokho engicabanga ukuthi imfundiso neqiniso. Niyabo ngicabanga ukuthi lokho kulungile. Manje nginezinkulungwane zabangane abangamasabatha alungileyo abantu abangama Seventh Day Adventist abanye babangane abathandeka kunabo bonke enginabo abanye babo bangama Seventh Day Adventist. Nakuba umnyakazi omkhulu walowo obizwe ngokuthi iphimbo lesiprofeto aphikisana nami ngokugcilile bathi ngenza inkulumo mbiko epulpiti futhi ngathi ngangingunkulunkulu nokuthi lokhu kukhanya okwalandela kwakuyingelosi futhi mina ngangingunkulunkulu futhi ngifika ezweni ukwenza izinto ezinkulu ukufakazisa kubantu ukuthi ngangingunkulunkulu. Manje lokho iphimbo lesiprofeto elakusho ngami ngale eCalifornia nokuthi noma ngabe ubani owasho lokho niyazi washo into eyayingenjalo. Kodwa endaweni yokuqala kungesikho ukuthatha umcabango wokumelana nebandla le-Seventh Day Adventist kumbe noma yiliphi elinye ibandla lesabatha kodwa kuphela ngenxa yevangeli. Sizozika emizuzwini embalwa ngePentecost futhi ya qiniso ngeBaptist sizozika kulokho futhi sikhombisa ukuthi uNkulunkulu akesekeli nayiliphi ihlelo kunjalo kuphela wesekela umuntu ngamunye futhi akasebenzani nayiliphi ihlelo akazange futhi akasoze ngokwezwi lakhe kodwa usebenzana nabantu ngamunye kuwo onke amahlelo. Yebo, ngabantu ngamunye uNkulunkulu asebenzana naye. Manje lalelani kulokhu ngokucace ngempela futhi uma nanini noma ngasiphi isikhathi lo mbuzo uze ufike kuwe uzoxazululwa. Manje kwangathi iNkosi ingasisiza. Manje ngokusondele ngokuba iverse lesine ngokuba ushile endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa ukuthi manje bhekisisani ukhuluma ngesabathi. Bangaki owaziyo ukuthi igama elithi SABATHA ngesi igama lesiHebheru elisho UKUPHUMULA na? Bangaki okwaziyo lokho ngesiNgisi na? Impela alizwakali yini iqakile igama elithi sabatha na? Linjalo alizwakali yini iqakile igama elithi ngcwelisa na? Ngcwelisa igama lesiGreki, ukungcwelisa kuchaza ukwenziwa ube ngcwele. IsiHebheru lisho ukwenza kube ngcwele, isiGreki kusho ukungcwelisa, isiNgisi sisho ukuhlanza. Isabatha kusho usuku lokuphumula. Lalilokho ke isabatha elidala usuku lokuphumula. Uma ubona ukuphumula kusho ukuthi isabatha. Libuke encwadini yakho yasekuqaleni ingakagaywa uma kwenzeka ube neBhayibheli lesiGreki bese uthole ukuthi ngabe igama uma uneScofield iBhayibheli libuke lapho emphethweni ukuthi khona ukuphumula bese ubona ukuthi akukubuyiseli yini esabatheni isabatha lisho ukuphumula. All right.
Now watch. Let us therefore fear lest a promise.
Kulungile manje phesisani. Ngakho ke masesaba kuba kuthi kusekhona isithembiso sokungena esabatheni lakhe ukuphumula.
Now many people keep saying,
manje abantu abaningi ugcina izinsuku njengokuthi agcina usuku lwesabatha umgqibelo. Abanye benza isonto libe yisithixo usuku lokukhonza futhi ngomusa kaNkulunkulu nangezwi likaNkulunkulu uNkulunkulu angisize kulo busuku. Ngingafakazisa kini ukuthi bobabili banephutha, bobabili okhonza ngesonto nomgcini wesabatha, bobabili banephutha uqobo ngokwezwi. Futhi empeleni yizwi esifanele sihambe ngalo, hayi ngalokho okushiwo ngama Adventist kumbe hayi ngalokho okushiwo iProtestani noma okushiwo iKatolika, kuyilokho okushiwo iBhayibheli. Manje phikisisani ngokuba ushilo endaweni ethile ngosuku lwesabathu ukuthi manje sizomisa ukuthize njengalokhu futhi sibize lokhu ngokuthi ukuphumula kaNkulunkulu usuku lwesikhombisa.
And God, listen to the scripture.
Manje phikisisani noNkulunkulu, lalelani lombhalo manje. UNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini yakhe yonke. UNkulunkulu wayenesabatha nalolo suku lwesikhombisa laluyiminyaka eyinkulungwane ubude, umfanekiso wesikhathi seminyaka eyinkulungwane.
For he spake of the seventh day.
Ngokuba ushilo ngosuku lwesikhombisa ukuthi uNkulunkulu waphumula emsebenzini yakhe yonke isebenzi somuntu, emisebenzini yakhe yonke waphumula ngosuku lwesikhombisa. Lo nguNkulunkulu. Nakule ndawo uthi phansi komthetho abaye kungena ekuphumuleni kwami. UNkulunkulu waphumula ngokwenyama ngokuba wayekade enze amazulu nomhlaba ngezinsuku eziyisithupha. Nangosuku lwesikhombisa waphumula emsebenzini wakhe wonke, waphumula iminyaka eyinkulungwane. Ngokuba iBhayibheli lasho ukuthi usuku olulodwa emhlabeni luyiminyaka eyinkulungwane ezulwini. Iminyaka eyinkulungwane ezulwini iwusuku olulodwa emhlabeni. Bangako waziyo ukuthi umbhalo usho lokho kuPetru wesibili na kulungile. UNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa futhi wakhuluma kanje endaweni ethile. Manje lalesisani ngokuba ushilo endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa ukuthi uNkulunkulu waphumula emisebenzini yakhe yonke, nakule ndawo uthi futhi umthetho abayi kungena ekuphumuleni kwami. Unika amaJuda esendleleni yawo evela ezweni elethenjisiwe noma evela eGibhithe eya ezweni elithenjisiwe isabathe lezinsuku eziyisikhombisa. Manje lalelani. Ngakho-ke lokhu kusasele kuba abanye bangene kukhona labo abashunqayezwa kuqala ukuphumula. UNkulunkulu banika umthetho nesabatha lalingumyalo wesine, ngangenanga ngokungakholwa. Manje phikisisani, ukhuluma ngomthetho ukuthi bangena kanjani kwakungahlangene nokukholwa. Abawugcinanga, bagcina isabatha ngesikhumbuzo ukuthi babeya ezweni lesabatha ukuba babe nokuphumula okungune phakade kuzo zonke izinkathazo zabo nazo zonke izinkathazeko zabo. Bengabe besababikho abacindezeli, bungabe busababikho ubusuku obungena kuphumula. Babe sendleleni yabo ebheke ezweni elithenjisiwelo kuphumula. Lalithethe mawubisi nezinyosi, ama-grapes ayemakhulu kakhulu ngangokuthi amadoda amabili athwala isiqa esisodwa emahlombe awo.
Oh,
izwe lokuphumula elibusisiwe kanje pho, kodwa behluleka ukulithola ngenkathi befika lapho ngenxa yokungakholwa kwabo. Babuyiselwa eceleni emamayeleni angamashumi amane kuphela ukusuka lapho abashiya khona eGibhithe ukuya ezweni elithenjisiwe, futhi wabathatha eminyaka engamashumi amane ukufika lapho ngenxa yokungakholwa kwabo. UNkulunkulu wabanika umprofeti wabo, wamnika isibonakaliso sakhe, umnika intsika yomlilo, wabonisa izibonakaliso nezimanga, futhi washumayela ivangeli kubo. Futhi baphuma bahamba emva kwezinhlanzi nezinkwa, futhi bawa ehlane nezidumbu zabo zabhubha ehlane. UJesu emthonjeni washo bathi, obaba bethu badla imali ehlane iminyaka engamashumi amane. Wathi, yileso sinkwa sokuphila esivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini. Ngesinkwa sokuphila uMose akaninikanga leso sinkwa, ubaba wami unika leso sinkwa.
And I
ngisimba sivela kuNkulunkulu siphuma ezulwini uma umuntu edla lethi akasazafa nanku mehluko manje phosisani bathi baphuza edwaleni elalisehlane isikhathi seminyaka engaka wathi ngiyilelo dwala alibusisa igama lakhe elingwele ngiyilelo dwala wayengaba kanjani yilelo dwala na lelo dwala laliyidwala lokomoya lalandela abantwana bakwa-israyeli nomose wayenenduku esandleni sakhe okwakuyinduku yokwahlulela kankulunkulu uNkulunkulu wamtshela ukuba ashaye idwala futhi walishaya idwala futhi ngenkathi enza amanzi avela edwaleni nokristu wayelelo dwala nokwahlulela kwenhlawulo yesono kankulunkulu kwashaya phezu kwakhe uNkulunkulu kwambangela ukuba abeke phezu kwakhe obubethu sonke nalobo bubi bakhumisa enhliziyo yakhe nasenhliziyweni yakhe kwathululeka umoya ongcwele njengemifula yamanzi kwababhubhayo abantu abafayo ngilelo dwala elalisehlane ngani wathi uqonde ukusho ukuthi wathi uMose lowo owanitshela lokho walangazelela ukubona usuku lwami futhi walubona luyingxenye wathi manje uqonde ukusitshela ukuthi wena umkhulu kunoMose na ukuthi ubone uMose na noMose kwase kuyiminyaka engamakhulu ayisiyagalombili afa bathi manje siyazi ukuthi unedemoni ngamanye amazwi uyahlanya siyazi ukuthi uyahlanya wathi engakabikwa u-Abrahama ngikhona ngangingu ngikhona omkhulu esesihlahleni esivuthayo ngiyilowo mlilo wawusesihlahleni esivuthayo ngiyileyo ngilosi ehamba phambi kwabo wayesethi ngivela kuNkulunkulu futhi ngibuyela kuNkulunkulu futhi wavela kuNkulunkulu wenziwa inyango futhi wakha phakathi kwethu wabuyela kuleyo tika yomlilo efanayo futhi nangu lo busuku emva kweminyaka ezinkulungwane ezimbili onguyena izolo namuhla naphakade enza into efanayo ehola abantwana bakhe ababusisiweyo nabaningi bayeza phakathi ngenxa yokungakholwa manje wathi wanquma usuku usuku lapho uNkulunkulu eqeda umsebenzi wakhe manje-ke wanquma olunye usuku futhi kulokhu ukuthi uma beyoza abagcina amasabatha baqhubekele ezinyangeni ezintsha kanjalo njalo yilapho abazalwane abangama-advent ezama khona ukunibuyisela emumva manje sifunde siqhubeke qaphelani ngakho-ke lokhu ukuba abanye bangene kukho nalabo abashayezwa kuqala bengangenanga ngokungakholwa manje ivesi lesikhombisa ngithi umbhalo uphefumulelwe ngokwezibalo ngithi umbhalo unjalo futhi ngandlela zonke uphefumulelwe izibalo zebhayibheli ziphelele ngiqaphelile ukuthi le United States inombolo eyishumi nantathu kuyo yonke into eyenzayo na niyazi yasungulwa ngamazwe aphuma kwamanye ayishumi nantathu na niyazi ukuthi iflag lalinezinkanyezi eziyishumi nantathu kulo kuqala na niyazi ukuthi yonke into i-United States eyenzayo isenombolweni yeshumi nantathu na benazi ukuthi ibonakala ebhayibhelini ezambulweni zeshumi nantathu na impela iyabonakala isile sincane iwundlu eliphuma emanzini hhayi ugqitsi nokuminyana kwezicuku zabantu hhayi esiphuma emanzini kodwa ezweni lapho okungekho muntu lalinezimpondo ezincane ezimbili impucuko namandla obufundisi futhi sasiyiwundlu inkululeko yenkolo futhi emva kwesikhashana bahamba ndawonye futhi sakhuluma njengodrago futhi sasebenzisa onke amandla enziwa yiRoma emva kwaso lokho kuze esizweni sakithi kumakeni phansi bhekisisani kumfela ndawonye kwamabandla nekatolika kuhlangana ndawonye bhekisisani ukuthi kwenzekani abantu abalandela intsika yomlilo impela bayoba nesikhathi esinesankahlu kodwa balungele ukuhlwithwa ngaleso sikhathi kunjalo nje balungele ukuhamba kwakuba iwundlu liyabanqoba kwasho ibhayibheli nalabo abalilandelayo ngoba babizwa ngabakhethiweyo nabathembekileyo abakhethiweyo bakankulunkulu ukugwema ukungena kuleso siprofeto manje ukuze sikwazi ukuqhuba lokhu laleli sisani isahluko sesikhombisa ngiqonde isahluko sesine ivesi lesikhombisa isikhombisa inombolo yokuphelela Isithathu inombolo yokuphila. Isikhombisa inombolo yokuphelela. Nalokhu kunikeza isabatha eliphelele. Kanti futhi kumbulani wakhuluma uNkulunkulu kanje waseke ekhuluma ngomthetho kanje bese kuthi ke futhi wanquma usuku usuku lwesithathu okwesithathu
again he limited a day a certain day saying in David
wanquma futhi usuku usuku oluthile namuhla esho ngoDavide yemva kwesikhathi esingaka njengokushiwo ukuthi namuhla uma niyakulizwa izwi lakhe ningazenzi lukhulu inhliziyo zenu bekisisani uma uJoshua wabe ebanikile ukuphumula isabatha wayengayikukhuluma emva kwalokhu ngolunye usuku izimiselo zesikhathi ziguquka noJesu Kristu usukela emthethweni kuya emseni usukela emisebenzini kuya emseni usukela entweni oyenzayo kuya entweni eyenziwe nguNkulunkulu kusukela kokuzibonga kwakho noma phezu kokubongwa kwakhe kwaguquka ngenkathi uMose ephuma ehlane nomthetho wathi ungaphingi ungebi ungabulali gcina usuku lwesabatha lungcwele ngenkathi uJesu ephuma ehlane ngenkathi uMose efika udeveli wamlinga wathi nje udeveli angamlinga wakulalela uMose wayenendawana ebuthakathaka bangake waziyo ukuthi kwakuyini na ulaka futhi wathi nje angababona bekhonza ithole legolide waphosa phansi imiyalo futhi wayephula ekhombisa nina ukuthi obupriti babuzwe kwephulwa futhi uNkulunkulu wayenika yena futhi kodwa ngenkathi uJesu ephuma ehlane izintuku ezingamashumi amane zokuzila ukudla walamba ukuyiyona kuphela indawana ebuthakathaka ayenayo nodeveli ufika kuye wayesethi umoya indodana kaNkulunkulu uphendula lawa matshe abe yizinkwa yenza isimangaliso lapha angikubona usenza futhi ngizokukholwa uJesu wathi kulotshiwe akusikwa sodwa umuntu ayaphila ngaso kepha ngawo onke amazwi aphuma emloyeni kaNkulunkulu wayazi ukuthi akathibananga noMose lapho ngoba wayezwini wamisa esikongweni ithempeli wathi umoya indodana kaNkulunkulu ziphonze phansi futhi wapenda akucaphunanga kodwa wapenda umbhalo wathi ulotshiwe uyaleza izingelosi ngakho ufuna uqhuzuke ngonyawo lwakho etsheni uyakukuthwala noJesu waqonda ezwini futhi wamkhuza wamisa phezu kwentaba wayesemkhombisa iUnited States neGermany neSwitzerland nazo zonke izizwe zomhlaba ezaziyoke zibe khona wathi konke kungokwami ngenza ngakho noma yini engifuna uyenza akumangalisi sinezimpi nezinkathazo wathi ngenza ngapha akumangalisi besifazane begoka futhi bazedlulele nakho ngomthetho konke kubuswa nguTheveli yilokho iBhayibheli elakusho uSathane wathi kungokwami ngenza ngakho noma yini engifuna ukuyenza wathi uma uzokhuleka kimi ngizokwenza inkosi njengoba ngiyiyo uJesu wathi kulotshiwe ukuthi wokhuleka inkosi uNkulunkulu wakho yedwa uyakumkhonza uyelemba kwami Sathane ngani na uJesu wayazi ukuthi uyoba indlalifa kuyo kulesi sikhathi esikhulu seminyaka eyinkulungwane lapho umbuso wakhe uyofika khona intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini akusayikuba khona izikhindi ezigokwayo akusayikuba khona ukuphuza akusayikuba khona inkanuko akusayikuba khona ukuphinga akusayikuba khona ukufa akusayikuba khona usizi uba indlalifa kuzo zonke izizwe zine zakhe kunjalo zine zakhe futhi uyoba indlalifa kodwa uSathane onazo kwebanga lesikhathi lokho kungukuthi usuku esiphila kulo kodwa wanquma usuku ethi namuhla emva kwesikhathi esingaka wayesethi ningayezi lukhulu inhliziyo yenu ngokuba uma uJoshua wayebanike ukuphumula wayengayikukhuluma emva kwalokhu ngolunye usuku mfowethu oyi-Adventist buka lokho uPawulu lapha washo noPawulu washo kwabaseGalatiya bokuqala elesishiyagalombili uma niyibhala phansi imibhalo kwabaseGalatiya bokuqala elesishiyagalombili uma ingelosi evela ezulwini ifika futhi ishumayela noma yiliphi elinye ivangeli ngaphandle kwaleli engilishumayelile mayibe ngeqalekisiweyo uPawulu wathi uma uJesu wayebanike usuku lokuphumula bukani ngenkathi ehle entabeni uyehlake wayenqobe udeveli wayegcotshiwe eselungele inkonzo yakhe Wathi libezwile bethi abasendulo ungabulali kepha mina ngithi kini ilowo nalowo othi ukuthelela umfowabo ngaphandle kwesizathu usebulele vele. Nibezwile bethi abasendulo lolu suku abagcini besabatha, nibezwile bethi emumva ngaleyo nkathi abasendulo phansi komthetho ungaphingi wawuze ube sesenzweni ukuze ube necala. Kepha mina ngithi kini ukuthi yilowo nalowo obuka owesifazane amkhanuke usephingile naye vele enhliziyweni yakhe. Okwehlukile kwedlula nje ngqo ngakulowo myalo wesine, kodwa ngabe wabanika yini ukuphumula na? Ake sibone ukuthi wathini. UDavida wathi yebo, kwesikhathi esingaka kwakuzoba khona ukuphumula okuphelele okufikayo. UNkulunkulu waphumula emisebenzini yakhe ngosuku lwesikhombisa. UNkulunkulu walubusisa usuku lwesabatha futhi ulunika amaJuda ehlane kanje. Bangena phakathi ngenxa yokungakholwa ngoba izwi lingahlangananga nokukholwa, kanti futhi wanquma usuku oluthile esho ngoDavide emva kwesikhathi esingaka. Amakhulu eminyaka emva kokuba uDavide wayesefile indodana kaDavide yayizovela engujesu, futhi uma beyozwa iphimbo lami lingayenzi lukhulu inhliziyo yenu, uNkulunkulu uzokhuluma enhliziyweni. Manje bhekisisani okwevesi lesishiyagalolunye manje kinini ofundayo. UJesu wayeyobanika ukuphumula ivesi lesishiyagalombili, wayeyo akhulume ngolunye usuku. Uma kwakuzoba nesabatha, uma kwakuzoba nokugcinwa kwesonto, khona-ke wayeyokhuluma ngakho. Uma wayethe manje alisekho isabatha, kusekho ukugcinwa kosuku lwesikhombisa engifunela ukugcine yisonto, wayeyokusho. UPawulu wathi wakwenza, wayeyokusho nonke khonzani ngesonto, lokho kuyoba ngokuphumula. Awu, uma wayefune bagcine isabatha, wayeyothi hlalani nje nigcina usuku lwesikhombisa, kodwa manje ngifuna nigcine isonto usuku lwesishiyagalombili. Gabo akazange akusho. Wathi uma uJesu wayebanike usuku, wayengayikukhuluma ngalo na? Manje ivesi lesishiyagalolunye lungelani. Ngakho-ke kubasalela abantu bakaNkulunkulu ukuphumula ukugcina isabatha kubantu bakaNkulunkulu, ngokuba ongenyile ekuphumuleni kwakhe uKristu. Yena uphumulile emisebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe ngesabatha. Yakubona na? Manje ake sithathe omunye umbhalo futhi sisekele lokhu kulungile. Ngenkathi uNkulunkulu enza umhlaba ngezinsuku eziyisithupha, waphumula ngosuku lwesikhombisa futhi akaphindange abe esasebenza, alibusiswe igama lenkosi. Wakha umhlaba, wabeka okudaliweyo kuwo, wayeseyophumula futhi akaphinde abuye futhi ukuba abuye akhe omunye umhlaba. Wayiqede imisebenzi, wayeseyophumula. Manje-ke emva kwaleyo minyaka eyinkulungwane kwase kungena isono, wase-ke uKristu emelwa, iwundlu lamelwa. Manje amaJuda lanikwa lokhu njengomfanekiso wokuphumula kosuku lwesikhombisa. Manje wanquma olunye usuku esho ngoDavide, emva kwesikhathi esingaka kuza okunye ukuphumula. Manje kuyini lokho kuphumula na? Phenyani kanye nami kuMathewu isahluko seshumi nanye nengxenye yokugcina yesahluko seshumi nanye sikaMathewu ongcwele. Kungenkathi uJesu ephetha intshumayelo yakhe entabeni, futhi nizobona ukuthi wathini. Wathi yilowo nalowo obuka owesifazane amkhanuke usephingile naye vele enhliziyweni yakhe, yilowo nalowo othi ukuthelela umfowabo ngaphandle kwesizathu usembulele umfowabo. Zonke lezi zinto futhi akazange awuthinte lowo myalo wesine lelo sabatha. Manje useyaphetha nesabatha liyisithembiso esikhulu sikaNkulunkulu singukuphumula. Manje bhekisisani lapho ngenkathi eseyiphethile imibusiso. Lapha uthi ivesi lamashumi amabili nesikhombisa lesahluko seshumi nanye sikaMathewu ongcwele, lapho wayefundisa ngemibusiso esahlukweni sesihlanu. Konke likunikelwe esandleni sami ngubaba. Akakho oyazi indodana kuphela uyise, nebo ungeke wazi oyedwa ungamazanga omunye, ngoba wayengubaba ebonakaliswe enyameni. Akakho futhi omazi uyise kuphela indodana. Kuyasengathi abantu bebengakubona lokho futhi bangaphikisani. Impela uNkulunkulu akasibo abantu abathathu. Uma engoNkulunkulu abathathu, khona-ke singabahedeni? Nguyena muphi onguNkulunkulu na? Bona bonke bobathathu nguNkulunkulu oyedwa, yizikhundla ezintathu zikaNkulunkulu ofanayo. wayenguyise esimweni sikamoya ongcwele kuleyo nsika yomlilo ehlane wayeyindodana ngenkathi esebenzisa isikhundla sobudodana kusezikhashana izwe lingabe lisangibona ngiyomuka ngobuya futhi ngibuye ngibe nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe niyabo ungubaba ubudodana noma ongcwele futhi konke kunguye lowo unkulunkulu ofanayo esebenza ezikhundleni ezahlukene ezintathu ububaba ubudodana umoya ongcwele neze uJohane wokuqala wesihlanu lesikhombisa wathi bathathe abafakazi ezulwini uyise indodana umoya ongcwele laba abathathu bamunye uThomas wathi kuye nkosi sikhombise uyihlo kuzomenelisa wathi isikhathi esingaka nginani futhi awukangazi na wathi uma ubona mina ubonile ubaba futhi usho kanjani ukuthi sikhombise uyihlo na manje abakamunye bakuthatha iqembu labantu bakamunye futhi bazama ukwenza uyise indodana nomoya ongcwele isikhundla esisodwa nje nendawo eyodwa futhi njengomunwe wakho munye lelo iphutha uNkulunkulu wayengeke uJesu wayengeke abe ngubaba wakhe yena uqobo uma wayenguye kusho ukuthi ke waye awu wayengaba kanjani ngubaba wakhe yena uqobo na futhi uma uNkulunkulu engumuntu wehlukaniswa nomoya ongcwele wayenobaba ababili ngokuba iBhayibheli lasho ukuthi umoya ongcwele wasibekela uMariya wayesekhulelwa futhi iBhayibheli lasho kumathebo oqala eleshumi neshaka lombili ukuthi lokho akukhulelweyo ungokukamoya ongcwele manje ke imophi ongubaba wakhe umoya ongcwele noma uNkulunkulu na ubabili umoya ofanayo kungenjalo wayenokuzalwa komntwana wesihlahla ngemimoya emibili lo ngumbhedesho wamakatolika futhi wawungakaze ube ngokufundisa kweBhayibheli. UMartin Luther waphuma nawo nenqwaba yobunye ubukatolika obusebandleni lamaluthela. Uwesley waqhubeka walandela nawo futhi usaqhubeka kodwa ungokweduka awusile iqiniso. Awukaze ube yilo, wawungakaze ube imfundisi yeBhayibheli, wawungakaze ube ngumyalo eBhayibhelini ukufundisa onkulunkulu abathathu. Munye uNkulunkulu uJesu wathi yizo o Israyeli ngiyinkosi uNkulunkulu wakho, uNkulunkulu munye, hayi onkulunkulu abathathu. Afrika babaphathiza kanye kuyise kanye endodaneni nakanye kumongcwele bese ke kufika iJuda ndini lithi uyena muphi kube ongunkulunkulu wenu na uyena muphi onguyise indodana noma umoya ongcwele na bona bonke bobathathu bamunye iBhayibheli lathi babe munye uJesu wayindlu uNkulunkulu ayehlala kuyo iBhayibheli lakusho lokho ukuthi uTimotheo wokuqala kwesithathu eleshumi nesithupha kuvunyiwe okunguthi impikiswano inkulu impihlakalo yokukhonza ngokuba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni wabonwa izingelosi wemukelwa washunyayelwa wakholakala futhi wemukelwa phezulu enkazimulweni uNkulunkulu waba njalo iBhayibheli lathi igama lakhe liyakuthiwa uEmmanuel okungukuthi ngokuhonyushwa uNkulunkulu nathi iBhayibheli lasho ukuthi uJesu kuye wabuhlala kugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba njengoba sasinakho ngobunye obusuku uNkulunkulu ekuqaleni wayengumoya kwase kuthi ke kusuka kuNkulunkulu kwaphuma izwi imicabango noma umzimba moya okwakuyisimo somuntu uthiwa indodana kaNkulunkulu efanekiswe ngaphambili wafika emhlabeni esemzimbeni wenyama ngisho nangaphambi kokuba angene kuJesu Kristu manje ake ugcinye lokho kanye mfowethu ngizokufakazisa kini ngenkathi uMose embona wathi ake ngibone isimo sakho Nkosi noNkulunkulu wamfihla edwaleni futhi ngenkathi edlula wathi kwakuyingcenye yomhlane womuntu lo kwakuyilo mzimba moya lokho kunjalo impela manje ke lo mzimba moya wadingeka wenziwe inyama hayi omunye umuntu kodwa umuntu ofanayo wadingeka abe inyama ukukhipha udose kufeni njengenyosi uma itinyele ishiya isitinyeli futhi ayikushiyanga neze lokho yayingafaka udosi enyameni yomuntu ngoba isono kodwa mfowethu ngenkathi itinyela leyo nyama kaEmmanuel yalahlekelwa isitinyeli sayo yebo mnumzane ingabubuza kodwa ayisele isitinyeli akuma ngalithi uPaulu ngenkathi bezongenga ikhanda lakhe wathi okufa lobudosi lwakho na ungabubuza futhi uvungame ngakho konke ofuna ukukwenza thuna kuphi ukunqoba kwakho na kepha makabonga uNkulunkulu esinika ukunqoba ngoJesu Kristu nakho lapho khona. Uthathe uNkulunkulu kobo lwakho ukwenza lokho. Wafika futhi wabonakaliswa enyameni, wabuyela emuva kumoya. Wena uthi mfowethu Branham awuzange usitshele namanje ukuthi uNkulunkulu wenziwa nini inyama ngaphambi kokuba abe nguKristu. Ngenkathi u-Abrahama ehlezi phansi kwethende lakhe ngolunye usuku, nakho kufika izingelosi ezimbili noNkulunkulu enyukela kuye esenyameni yomuntu ayenothule ezinyaweni zawo futhi ayekhandlekile futhi ahlala phansi. Lo-Abrahama waphuma wayesesusa ithole enkomazini, wayeselibulala, wayesenza amaqatha ewundlu, waphuma wayesethatha, wathi uSara akathathe impuphu yesinkwa sombila futhi ayisefe bese enza izinkwa zombila. Wayesethatha ibhotela eliphuma enkomazini, wayesethatha ubisi lebhotela, wayesekukhiphela lapho, wayesekubeka phansi. Lo Nkulunkulu uyakudla, haleluya. Yeso sizathu ukukholwa lwami lubheka phezulu kuwe, wena udla seCalvary. Nicabanga ukuthi leyo into enkulu kaNkulunkulu na uNkulunkulu owenza zonke izakhamzimba, ipotashi namakhalsiyamu nayo yonke into ezweni. Wehla ukuvakashela u-Abrahama wathi ucabanga ukuthi ngizokufihlela lokhu uyindlalifa yezwe na? Amen, angeke ngikufihlele. uNkulunkulu wavele nje watshela uthenziwe ngemisuka eyishumi nesithupha, wathatha nje esinye isakhamzimba ipotashi nesinye isakhamzimba ikhalsiyamu, esinye isakhamzimba ipetroliyamu, kukhanya komhlaba nezulu ingena kulowo Gabriyeli umzimba, ngena kulowo mhlonyane, wangena kuwo. Izingelosi ezimbili zivele ezulwini. uNkulunkulu welula isandla wayesekuthatha okungangesandla kwakho, wangena kuwo uqoqobo lwakhe, wehla futhi wayelambile. Akabusiswe. Nithini ngalokho bazalwane abangama-Adventist abangeke bayidla inyama na? Sizongena kulokho emva kwesikhashana. uNkulunkulu somandla uJehova, tholani ukuthi ngabe lelo gama elifanayo alihunyushiwe yini laba yilo ofanayo ehlahlele ezivuthayo. Haleluya. Wayesema emhlabeni ke wathi ewabikho u-Abrahama, ngikhona lo ofanayo ehlahleni ezivuthayo. Kunjalo u-Elohim ubone ukuthi akufani yini. Wayenguye owayesesihlahleni esivuthayo, wayenguye lapha ebukhoneni buka-Abrahama emzimbeni wenyama, odlithole futhi waphuza ubisi oluphuma enkomazini futhi udla ibhotela elisesinkweni sombila, alibusisa igama likaNkulunkulu elingcwele. Wehlela lapho ngo wayesethi angikushiya futhi wayeflathele, wathi Abrahama, ngizokuvakashela futhi uzoletha lo mntwana usuneminyaka eyikhulu ubudala manje, noSara unamashumi ayisiyagalolunye. Futhi uSara ethendeni wahamba wahleka wathi yini eyenze uSara ahleke na emva kwakhe ithende phakathi kwabo. U-Abrahama wathi Sara uhlekile na khabo angizange, wathi yebo uhlekile. Hlobo luni lokufunda ingqondo lolo na? Akuhlobo luni lokufunda umqondo lolo na? Kwenza kufanayo namhlanje ukuthi Jehova Jire, Jehova Rafa, wanguyelezo namuhla naphakathi akehluleki neze. Mbukeli nango ema, waphuma ngo wayesekhuluma ku-Abrahama, wayesenyamalala ebusweni bakhe. Nokhokho omkhulu u-Abrahama wathi wakhuluma ubuso nobuso loNkulunkulu u-Elohim, uNkulunkulu ofanayo. Thola na, hayi abantu abathathu mfowethu, izikhundla ezintathu zomuntu ofanayo. Enkeleni wayefana, wayengumoya omkhulu, umthombo lapho bonke ubuqiniso, lonke uthando, konke ukuthula, yonke into eyayimsulwa yayikulo mthombo. Uqala ukubumba umzimba, umzimba moya, uhlobo lomzimba esiya kuwo, hayi umzimba okhazimulisiweyo, kodwa umzimba wobungelosi njengawo unokubumbeka isimo. Njalo uma ngibona isihlahla ngiyacabanga leso sihlahla singesimeleyo kunesangempela ndawo ndawo, leso sihlahla esenziwa kususelwa kokuthile ubuhlakani basenza. Futhi konke lo mhlaba owenzayo ngokubonisa okwasezulwini, iBhayibheli lasho njalo. Futhi uma kukhona isihlahla lapha esizobhubha, sikhona esisodwa enkazimulweni esingayi kubhubha. Uma ngibona umuntu, ngibona izithandani ezithandekayo, ezincane ezisezintsha, indoda nomkayo behamba behla ngomgwaqo, izithandwa zindawonye, kubonisani na? Malibusi into igama lenkosi, khona wedwa ezulwini ongasoze wabhubha. Uma leli dokotho lasemhlabeni lidilizwa, sinalo eselivele lilindile, umzimba moya. Bese ke uthola umthathe munye, umoya omkhulu uhlala endodaneni, uJesu, uJesu kala. Eva ndeni ngalolo suku ni akukwazi nina ukuthi ngikubaba ubaba ukimi nami ngikini. Konke lokho uNkulunkulu ayikho wakuthululela kuJesu, konke uJesu ayikho wakuthululela ebandleni nakho lapho okhona. Mina ngikubaba ubaba ukimi, mina ngikini, nani nikimi. Ukhona nanko umzimba. Yileyo indaba ngebandla abafundiswe intwanyana endala eyenziwe isitabane, imfundiso yamanelekazi amadala yohlobo oluthize, ahambe ejikeleza futhi abe namasapho amasobho namaphathi amakati. Akumangalisi sinesikheke senqushunqushu esinayo. Asilidingi izinhlelo zabantwana namasapho amancane amasobho. Esikudingayo ivangeli elidala elimahadahadla namadoda awukholo enenkemba eyilenga phandle lapho futhi ephosa inselelo. Yes, good thing I am standing. Hi, any science, and as a caller, and yes, yes, it's so. Yes, when I'm coming and Jay Solo, you tomorrow and Zue and Mumuntu, sitting in Vangel, Mahata, Ali Shunaelo, Egukanya, and Manda, and this one of these sorts of ones as Ramoya on well. Kuphelani lapha manje njengoba asho wanquma olunye usuku etsho uDavide. Uma uJesu wayebanikile ukuphumula, wayengayikukhuluma ngolunye usuku, kodwa kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe uphumule emisebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. Manje sizofunda phi na? UMathewu amashumi amabili, isahluko seshumi nanye, ivesi leyamashumi amabili nesikhombisa. Gonke engikunikelwe ngubaba, ngikunikelwe ngubaba, ngiqonde ukusho njalo. Akakho oyazi indodana kuphela uyise kulungile, akakho futhi omazi uyise kuphela indodana, nalowo indodana ethandwa kumambulela yena. Yabo, akusikho ukuthi ufunde kangakanani, ukuthi umbishopi ufuna wazi kangakanani, kungukuthi uNkulunkulu ufuna wazi kangakanani. Uma ungenakusibona lesi sambulo, ungambuzi umbishopi, buza uNkulunkulu. Ungabuzi umelusi wakho, buza uNkulunkulu. Indodana iyamembula yena isabizwana somuntu. Lalelani. Lokhu kuzonethusa, nanku umyalo, uPawulu wathi uma wayeshiye olunye usuku wayekhuluma ngalo, kodwa nakho akusho. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiza kuninika isabatha. Phumuza, bekani ijoka lami phezu kwenu, nifunde kimi ngokuba ngimnene ngithobile enhliziyweni. Khona umphefumulo yenu iyakufumana isabatha, ngokuba ijoka lami lilula nemithwalo wami ilula. Bekisisani ukuthi uPawulu wathini? Uma uJesu wayebanikile ukuphumula, wayeyokhuluma ngolunye usuku, kodwa wanquma usuku esho ngoDavide, emva kwesikhathi esingaka, uma ninizwa izwi lakhe ningazenzi lukhuni inhliziyo zenu. Futhi kusasele, lalelani manje ivesi lesishiyagalolunye, ngakho-ke kubasalele ukuphumula isabatha abantu bakaNkulunkulu. Ngokuba ungenile ekuphumuleni kwakhe yena owesilisa noma owesifazane, zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiyakuniphumuza. Ophumulile emisebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. Ungahle ukuba ubuneminyaka engamashumi amabili ubudala, ungahle ukuba ubuneminyaka engamashumi amathathu ubudala, ungahle ukuba ubuneminyaka engamashumi amahlanu ubudala, kodwa umzuzu ozwa ngawo iphimbo likaNkulunkulu lingongothe enhliziyweni yakho, ungayenzi lukhuni. Bese ungena ozwa amazwi ami akhole ngangithumileyo, nokwangunephakade ukuphila okuphakade, futhi akasayi kwahlelweni, kodwa uphumile ekufeni wangena ekuphileni. Awusho mfowethu Branham, kwenzekani na? Uthola umoya ongcwele uKristu uza angene kuwe, kunjalo na? Phenyani kanye nami kuIsaya isahluko samashumi amabili nesishiyagalombili, futhi asifunde uIsaya isahluko samashumi amabili nesishiyagalombili sibone ukuthi umprofethi wathini ngakho. UMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili siqale evesini lesishiyagalombili, nasi isibikezelo sezinsuku zokugcina, sizovala emzuzwini. Ngokuba onke amatafula liyo ligcwele ubuhlanzi, kungabe kusabakho ndawo ehlanzekile. Ake ngimi umzuzu njengoba u-Eni asho ngobunye ubusuku wayekhuluma nomunye u-Eni Fendler, lo mfowethu lapha waseSwitzerland, wathi ngama ngase ngikuyeka kuzike, ngifuna lokhu kuzike. Kungabe kusabakho ndawo ehlanzekile ngokuba onke amatafula ayogcwala ubuhlanzo, futhi njengenja iya ebuhlanzweni bayo nengulube ekuhuquzeni kwayo, kanjalo abantu babuyela emumva.
What's the matter with you, Methodists?
Yini ndaba ngani, ma-Methodist na? nanivabe ukuba nokukhanya kwenzekani na unkulunkulu wakukhipha esandleni senu futhi ukunika amanazaretha kwenzekani kini manazaretha na nabe naba nokukhanya unkulunkulu wakukhipha esandleni senu futhi ukunika abapentekostali kuyikho nina church of god nani nonke bantu bobungcwele ngoba lenqaba kukhanya wazihlela wathi uthi ngeke sikholwe okwedlula lokhu unkulunkulu waphuma waqhubeka ngofuthi wanikhombisa ukuthi wayenabantu ababezomlandela kwenzekani kinini amapentekostal na nayinokukhanya unkulunkulu ukususile kini insika yomlilo iyaqhubeka njalo uma insika yomlilo ihamba ibandla lalihamba nayo futhi ngenkathi uluda ehlela ephuma ebandleni likatolika ibandla lakhe uqobo insika yomlilo yahamba nowethu uhamba nayo uwethu wahlela futhi wenza ihlelo lakhe nensika yomlilo yahamba namanazaretha ahamba nayo amanazaretha ahlela ne-church of god ahamba nayo futhi bathi babebesilo ihlelo kodwa babeyilo kwasekwenzekani-ke na into elandelayo eyenzeka amapentekostali awubonile umlilo futhi asuka ahamba futhi nenzani na nenza imfundiso ngezilimi futhi nekuhlela wonke umuntu wayefanele akhulume ngezilimi ngaphambi kokuba babe nomoya ongcwele waseke unkulunkulu esuka ngqo futhi wanishiya nihlezi lapho enikhona kwenzekani kinina bakamunye na nathola umbhaphathizo igama likajesu nenza imfundiso ngalo wase uzehlukanisa nakho konke okunye kwayo futhi unkulunkulu wasuka wahamba ngqo wayesenishiya lapho nihlezi khona kunjalo kwenzekani kini ma-assembly of god umkhandlu omkhulu obudala na nezinhlangano kokwenu futhi unkulunkulu wasuka wahamba ngqo wayesenishiya nihlezi futhi manje aniseyilutho kodwa esibandayo esikhejane esiyiso ngegama nje njengoba njalo onke amanye awo lensiyamlilo yaqhubeka haleluya onke amatafula agcwele obuhlanzo bukani isidlo senkosi sakusihlwa ngani banendawo ngisho yokuthatha isinkwa esingulofu esidala nesinkwa sifanele senziwe ngesinkwa esingelamvubelo futhi basedlulisela ezonini kubabhemi bakasikilithi zifebe onondindwa inqobo nje uma benegama labo lisencwadini nani mabhaptisti nisibiza ngisho nangokuthi siyisidlo esiyinguyazana manje nina mabhaptisti nithi ukukikiliga kancane unkulunkulu uzobhonqula uphondo lwenu kunjalo impela ngeke nikwazi ukulupupuzisa isidlo esiyinguyazana uyazehlukanisa nibonakala sengathi ningcwele ukwedlula eniyikho khumbulani leli yithabernakele lebhaptisti yilokho enikutholayo nihlalelenu ow nithi asiyisiyo inhlangano yebo niyiyo impela niyiyo nithi siyinhlanganyelo ya kunoma ubani ongena emnyango futhi afundise nje indlela enikukholwa ngayo kulungile kodwa oyedwa ningeke nimphose phandle kodwa niyomkhipha ebuzalwaneni benu kunjalo impela ow ninendlela yokukwenza kanjalo nonkulunkulu unendlela yokukwenza kodwa ibandla likankulunkulu iyaqhubeka nsika yomlilo ayikukumela lokho onke amatafula agcwele ubuhlanzo manje lalelani manje lokhu kuzenethuso umzuzu nje lalelani ngizofunda izwi kwakungubani lo umprofethi u-Isaya onke amatafula agcwele ubuhlanzo ngakho akukho lutho ehlanzekile nje inja idla inja besenkonzweni abesifazane banqume baphungule izinwele zabo bagqoke izikhindi baphume futhi babone abesilisa beza behla ngomgwaqo begunda utshani begceke amantombazanyana afuna ukuzwa othize ishaye lelo khwelo likabhova noma lempisi noma ngabe kuyini niyazi viviyo ow nicabanga ukuthi niyabukeka anicabangi na nina besilisa nihambe nehle umgwaqo nesigazu emlonyeni wakho futhi uyidikone ebhodini ubukeka ufana nejongosi lase-texas elinqindwe izimpondo bese-ke ucabanga ukuthi ungumuntu othile kunjani impela akubangalisi onke amatafula wenyuke bese uthatha isidlo futhi wenze sengathi ungumuntu othile futhi ukhohlise futhi webe futhi uqamba amanga iviki lonke yini indaba ngawe na onke amatafula agcwele ubuhlanzo ow ngithatha isidlo sakusihlwa senkosi impela siyakwenza ebandleni lethu ujesu wathi uyosivusa ngezinsuku zokugcina uma sithathe isidlo sakusihlwa senkosi kodwa odla aphuze ngokungafanele uzidlela ziphuzele ukulahlwa engawahlukanisi umzimba wenkosi ngenxa yalokhu abaningi bayagula futhi babuthakathaka phakathi kwenu nabaningi bafile amadala afile amabandla ngegama nje Umoya kaNkulunkulu uphumile kini, insika yomlilo ayisekho lapho. Niyakuphika ukuphilisa kwaNkulunkulu, niyakuphika ukuvuka. Oh wena uthi oh wavuka kwabafileyo ngokomlando. Awu uthini ngaye enguyena namuhla uma avuka kwabafileyo. No wena uthi oh lokho akunjalo manje nakho lapho okhona unokuvuka ngendlela okufuna ngayo noNkulunkulu unakho ngendlela akufuna ngayo. Kodwa into yakho ingukuthi iBhayibheli lathi esikwazi ngokuthi kuyiqiniso ukuthi waye Finisa isi, nalezi zinto engizenzayo ngiyakwenza ezifanayo futhi ngiyakuba nani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe. UJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade, yilokho izwi elakusho. Manje yini sabatha na wonke amatafula agcwele ubuhlanzo, awukho umuntu ohlanzekile. Ngubani aya kumfundisa ukwazi na? Hayi ukwazi kwezwe, ukwazi kokomoya. Ngubani aya kumfundisa ukwazi na? Aqondise bani isifundo. Oh, akabusisa uNkulunkulu. Inhlangano yethu ayikukholwa lokho, babengazihlanganisi nalokho. Khathalela ukuthi inhlangano yakho ikholwa yini, lithini izwi kaNkulunkulu ngakho na? Oh, awu abelusi bakithi niyazi bafundile. Oh, impela ngempela banemfundo engaka bashiya uNkulunkulu ngayo. Iniso ngokuba ungabatshela izwi futhi bayohamba hamba futhi bathi awu angilikholwa nje ngaleyo ndlela. Oh, wena nto eyenziwe isitabane ake nginitshele ukani lapha. Ubani ayakumazisa isifundo na? Yibo abalunyuliweyo ebeleni, yibo abalunyuliweyo obisini basuswe emabeleni. Ngolunye usuku umakhelwane wami uyafika wathi, Bhili, umelusi othile lapha edolobheni, umuntu omncane othandeka kakhulu impela owake wambona. Wathi, unkosikazi, nami sasihlezi sigqoke amapijama ethu cishe phakathi nobusuku. Nalowo melusi omncane wangena ekijima wayesephuza ikofi, nathi wayesethathela eya ngale kwenye indlu kamakhelwane. Wayesebaxhawula babe nomdlalo omncane wamakadi, wayesehlala phansi wayesedlala amakadi nabo. Wathi oh, wayengumfo omncane oxhumana kakhulu impela nomphakathi osewake wambona. Wathi oh, siyamthanda, sasingeke samiyekela amahhala. Ngama lapho kancanyana ngacabanga awu. Wathi oh, awucabanga ukuthi onke amabandla adinga indoda enjengaleyo na? Hey, angikwazanga ukukuphendula lokho. Wathi kwenye indawo encane, wathi babe nendawo ethandeka kanjani pho lo mfundisi nomkakhe, abantu abathandekayo baphuma futhi basebenzana nabantwana kakhulu impela baze baba neBible school. Wayesethi babe neziningi impela nje bayikhichimisa into ngabantwana abancane. Wathi he, uyakwazi ukuxoxa zonke izinhlobo zezintatshana kubantwana abancane? Ngathi lokho kuhle, lokho kuhle kakhulu. Ngabuyela emuva ngisanda kuvela eCanada nje ngacabanga nakho la engikhona. Hey abantu, yini indaba ngami na? Angikwenzi lokho. Ngahamba ngayowasho imoto yami ngacabanga, uNkulunkulu sengiba ikhehla futhi nakho lapho engikhona. Ngilwile, ngikhalile, ngincusile nanoma yini engiyitholayo ngokuhlambalazwa okukhulu, noma yini umuntu ake asho into embi ngawe. Oh umkhimi kongcwele omdala, into enjengaleyo ngicabange ngalokho. Lephimbo lifika kimi lathi, lawo madoda ilungile uma enza lokho, kodwa angizange ngikubizele ukuba wenze lokho. Ngakubizela ukuba uthathe inkemba futhi ume lapho njengoJoshua futhi uphase inselelo mzalwane. Hayi ukuba uhambe uzilulaza nomphakathi othize omdala noma enye inhlangano yebandla, kodwa uphose lenselelo udevele ume endaweni yangaphambili, wenze okulungile kube ngokulungile nokungalungile kube ngokungalungile. Ushumayele izwi futhi uthale ukuthi bani onokukholwa ukulikholwa leneke phandle lapho. Ngase ngishesha ukuwasha ileyo moto ngaso sonke isikhathi, ngiwasha ngathi ngiyakubonga Nkosi, ngiyakubonga Nkosi. Ngazizwa ngikahleke, kulungile Nkosi, ngizoyiqhakathisa ngiqinise kakhudlwana futhi ngifuna ukufa nayo esandleni sami. Ngubani engingamazisa isifundo na? Lalelani, amatafula agcwele ubuhlanzo, yebo abalunyuliweyo obisini basuswa emabeleni. Manje bhekisisani ngokuba kuyisiyalezelo njengaleso phezu kwesiyalezelo isiyalezelo phezu kwesiyalezelo umuthwa phezu komuthwa lapho ingcosana nalapho ingcosana ngokuba ngezindebe ezindingizayo nangezinye izilimi ngiyakukhuluma kulaba bantu akade kushiwo kubo ukuthi lokhu yisabatha eniyakuphumuza abayethileyo lokhu kuyizihlumelelo kepha abathandanga ukuzwa ngokuba izwi lenkosi lafika kubona ukhona owalishumayela isiyalezelo phezu kwesiyalezelo phezu kwesiyalezelo umuthwa phezu komuthwa phezu komuthwa lapha ingcosana nalapho ingcosana ukuze bahambe bawe nyovale baphuke bacushwe babanjwe yini ukuphumula na kwafika nini ukuphumula na ngenkathi abantu bekhuluma ngezinye izilimi futhi benezilimi ezingingizayo izilimi ezingingizayo babengakhulumi lutho bangingiza kwenzeka nini lokho na ngosuku lwePentecost inkathi kufika umoya ongcwele lokho ngokuphumula umoya ongcwele uJesu wathi zanini kimi nonke nina eniyethileyo nenisindwayo futhi mina ngiyakuniphumuza ngiyakuninika ukuphila ukuphila okuphakade izuwi ukuphila kaNkulunkulu uqobo uNkulunkulu uyoza angene kuwe futhi abe ingxenye yakho uyokunika ukuzalwa futhi akwenze indodana nendodakazi manje bhekisisani lokho kwakungukuphumula kwesithathu akunikezayo oqala uNkulunkulu wakwemukela emsebenzini wakhe okwesibili uIsrayeli wakwemukela emthethweni okwesithathu ibandla lakwemukela njengengxenye kaNkulunkulu isithathu inombolo yokuphila bangaki okwaziyo lokho na njalo uma ubona okuthathu ngokuphila kaphelani inkathi uNkulunkulu edala umhlaba ngosuku lwesithathu kwaba ngokuphila bangaki okwaziyo lokho na usuku lwesithathu kwafika ukuphila ngosuku lwesithathu lokudaliweyo ubuthathu uyise wayephezu kwabantu ensikeni yomlilo indodana kwakungumuntu owakhuluma kubantu wayesebenza balungela umoya ongcwele waba isinyathelo sesithathu okwabe kungumoya ongcwele uNkulunkulu kubantu ukuphila uyise indodana ukuphumula kukaNkulunkulu ukuphumula kukaIsrayeli nokuphumula kwebandla ukugcina isabatha ngakho uma ungakaze uwemukele umoya ongcwele nokho ukwaze ungene ekuphumuleni kukaNkulunkulu awudingi ukuba uthi oh ngangingeke oh ngifuna ukubhema nje ngingekwenze ngingumKristu nje angifuni ngempela ukuphuza kodwa ngingumKristu nje ngingeke angifuni ukuphuza kodwa nokho ngiyathanda uma ukhalukela besifazane uma wenza zonke lezi zinto zokungamesaba uNkulunkulu awukazitheli kuleso sikhathi sokuphumula namanje awukaze ungene ekuphumuleni kwakho futhi uma ungena kulokhu kuphumula uphumula ngokuthi ukhawuke kweyakho emisebenzi yezwe njengoba uNkulunkulu enza kweyakhe ngani na wena uyingxenye kaNkulunkulu uyaphumula phakade nakho lapho khona lelo yisabatha zanini kimi nonke nina enikhatheleyo namuhla wanquma usuku oluthile emva kwesikhathi esingaka kuDavide nxani lizwa izwi lakhe ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu izwi nje noma amanye amabili lapha manje sizovala ngokuba ongenile ekuphumuleni kukaKristu zanini kimi nonke nina enikhatheleyo nenisindwayo uphumulile emisebenzini yakho njengoNkulunkulu kweyakhe ngosuku lwesikhombisa eyakho ingahle kuba isingeyonyaka wamashumi amathathu yonyaka wamashumi amane yonyaka wesihlanu noma ngabe kuyini uphumule ngokuthi ukhawuke emisebenzini yakho njengoba uNkulunkulu enza kweyakhe phakade awusafuni ukubuye ufune izinto zezwe izwi lifile kuwe manje ivesi leshumi nanye manje ngokusondela ngakho ke masikuthalele ukungena kulokhu kuphumula hayi lokhu hayi lokhu kodwa lokhu ukuze kungawi umuntu ngaleso siboniso sokungalaleli buyini na insika yomlilo ilapha ingelosi yenkosi inathi yenza zona impela izinto ezifanayo eyathi yayizozenza nabantu bahamba bekhubeka bethi oh awu ngikagele kulungile lokho kuhlana oh ngikagele kulungile kaphela ukuthi awuweli esicupweni esifanayo sokungakholwa uthathe iziyo yakho yonke Bekisisani ngokuba izwi kaNkulunkulu hayi imfundiso yebandla. Izwi kaNkulunkulu libukhali kakhulu, linamandla kakhulu, libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili. Lalelani, lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo, umoya, amalungu nomkantsha. Lalelani, lahlulela imicabango lezizinto zenhliziyo. Kwakuyini leyo na? Umoya ongcwele ungafika bese uthi wena wenza into ethize ethize, futhi wenza lokhu, futhi wenza lokho, unalolu uhlobo lwesifo nalolo, uma uzolungisa lokhu uzokwenza lokho. Niyabo, lahlulela imicabango. Nabantu bathi yini lokho na? Ngani? Kungufunda umqondo. Ngani? Ungumbhuli. Niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na? Ngelibi izwe elidala eliphingayo elingamazi uNkulunkulu liphilile kakhulu, lingumcabangi, linamandla kakhulu kunenkemba yesikahlangothi zombili, futhi lahlulela imicabango nezizinto zenhliziyo. Manje yini le eyazi izizinto zenhliziyo na? uNkulunkulu. Wena uthe awu, iBhayibheli lathi izwi likaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu linguNkulunkulu. Eqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu.
Discerns the thoughts. Abraham had his back turned.
uNkulunkulu wahlulela imicabango. Abraham wayefulathele, futhi kanjalo noNkulunkulu wayefulathele ithende. noSara wahleka noNkulunkulu wajika wathi yini eyenze uSara ahleke na? Lahlulela imicabango yenhliziyo, kufuna lokho kuzike kancanyana. Manje ke uma leyo nhlobo yenkonzo eqhubukayo uNkulunkulu ayethembise ngosuku lokugcina, kwenzekani na? Ukufunda umqondo. Ababizanga yini inkosi uqobo lwayo ngokuthi nguBhelizebhule na? Yathi uma bebize umnini indlu ngoBhelizebhule bayobabiza kangakanani ke abafundi bayo na? Ngiyanithanda kukhombisa ukuthi nikhathalele ngokwenele, anidingi ukuze nize endlini enesishayisamoya ukuze nizwe ivangeli, nilambe ngokwenele kuba nize endaweni enjengale. uNkulunkulu wayengeke neze asivumele sakhe lutho, kodwa le siyithanda ngale ndlela. Umjondolo omdadlana nje, kodwa yileyo ndlela esiyithanda ngayo. uNkulunkulu akahlali ebukhazikhazini, uNkulunkulu uhlala ekuthobekeni. Siyithanda ikanje. Siyajabula ukuza nani, niyajabula futhi ukuhlala endaweni enje. Akulandaba ukuthi ishisa kanjani, ukuthi ijuluka kangakanani esudwini yakho entsha, ingubo yakho entsha, lokho akwenzi behluko. Nilalela ukuphila okuphakathi ezwini kaNkulunkulu elazi imicabango yenhliziyo yenu. Insika yomlilo eyaleyo ngaphezu kwabantwana bakwa-Israyeli ilenga lapha kulowo busuku, beyingakuphosela inselelo. Akukho muntu obengama lapha phansi kwamandla kamoya ongcwele ngaphandle kukaNkulunkulu nje emkhetha ephuma ngqo, futhi emtshela ukuthi wayeyeni. Lokho kunjalo nakho lapho khona. Kuyini na? Kuyini na? Umoya ofanayo wahola abantwana bakwa-Israyeli beya ekuphumuleni kwabo, futhi bawa ngenxa yokungakholwa. Ningawi, leli yithuba lokugcina. Uyise, indodana nomoya ongcwele, ukuphila kuvela lapho. Ukulungisiswa uMartin Luther kusalokhu kuyinkolo ebunjiwe. Ukungcweliswa uMartin Luther, uJohn Wesley, ubhabhathizo kamoya ongcwele, ukuphila.
Justification is believing.
Ukulungisiswa ngokukholwa, ukungcweliswa ngokuhlanza, umoya ongcwele ngokugcwalisa, ukuphila. Hayi ngonyaka weLuthela babenawo usekubumbekeni, hayi ngonyaka kaWesley babenawo usekubumbekeni, kodwa ngonyaka ngenkathi umoya ongcwele ufika kobo lwakhe. Futhi uma ungakamemukeli ukwenza kanjani ungazikholwa izimangaliso na? Lokho kuthatha uNkulunkulu ekuwe ukukholwa. Wenza njengoNkulunkulu, wazi njengoNkulunkulu, cabanga njengoNkulunkulu. iBhayibheli lathi ningabasebancane oNkulunkulu abancane, uJesu washo njalo. Ngokuba ngingcwele kaNkulunkulu kuyafana nje njengoba ngikubrenem omncane, nawe ungomncane noma ngabe ungubani. Futhi ngoba abazali bakho kuyilelo gama imvelo oyiyo, ingoba abazali bakho ungaleyo ndlela ngoba wazalwa yibo. Lesizathu sokuthi nikholwe uNkulunkulu futhi nikholelwa ezimangalisweni nezibonakaliso nezimanga ngoba ningamadoda namadodakazi kaNkulunkulu. Nemukele ukuphila, ukuphila kufika ngokwesithathu. Kulungile.
When Jesus went up on the mountain, everywhere he went, he would take
Peter. Ngikathi Jesu enyukela entabeni noma aphi lapho aya khona, ubethatha uPetru, uJakobe noJohane, ofaza wathatha isithathu, inombolo yokuphila. Niyakuthola na? Uthando, ukujabula, ukuthula. Manje asihambe masinyane, manje siye ekupheleni kwesahluko masinyane njengoba sifunda. ngokuba izwi kaNkulunkulu liphilile kakhulu linamandla kakhulu kunezinkemba zonke ezisikahlangothi zombili futhi lahlulela ngisho nezizinto zenhliziyo futhi akukho nto edaliweyo engabonakaliswanga phambi kwakhe kepha konke kusobala emehlweni akhe esiyakuzilanda kuye fowethu awukho neyodwa impukane engehlela esigotsheni lapho engayazi yena konke kusobala mfowethu wazi yonke into owake wayenza nayimuphi umcabango owake wacabanga ngawo yilokho ayikho simkholwa kanjalo futhi nxa uNkulunkulu eza ukuba angene kithi bese esihlalisa endleni ufaka iziphiwo nezinto ebandleni ukusebenzisa ubuyena bakhe Uma uNkulunkulu eyilo uNkulunkulu ongenasiphelo khona ke uphilisa abagulayo angavutha abafileyo angahlanza abanochoko enze izimpuputhe ezibone anganikeza imibono angenza zonke izinhlobo zalezi zinto esebenza ngebandla lakhe ngoba uNkulunkulu kini nanti bandla
How does that church become a church by joining it No sir
Niba kanjani lelo bandla ibandla ngokulijoyina na khawu mnumzane ngokukhawulala na khawu mnumzane ngobobatizo wamanzi na khawu mnumzane ngobulunga na khawu mnumzane uyithola kanjani na ngokuba ngamoya munye thina sonke sabobatizo sibe mzimba munye nakho lapho khona
Romans 8:1 There is therefore now no condemnation
Ngoba se Roma bese yagalombini lokuqala Ngokuba kusekho kulahlwa akusikho kulahlwa ngokwezwe bangeke bani mangalela ngalutho akukho kulahlwa kulabo abakho Christu Jesu abangasabi wenyama kepha ngokuba moya lakho lapho khona behlulela kanjalo ke ubuKristu bakho wazi kanjalo ke ukuthi ungenile kulokho kuphumula izwe alibelisa ukukhathaza impela uyalibona usuke kulo kunento engcono ongacabanga ngayo nakho lapho khona akusekho kulahlwa Singena kanjalo kwemzimbeni. Futhi uphephile njalo njalo. Bible lasho njalo. Bukani ngapha kuma Bible sathiwo seshumi wathi ngokuba lapho kukhona iminikelo yezinkunzi nomhlatshelo wakukhona ukukhunjulwa kwesono eminyaka ngeminyaka. Kepha lo muntu umhlatshelo wabamunye Alibusi sikama lakhe elingcwele ngokuba ngumhlatshelo omunye uphelelise njalo njalo.
Hallelujah.
Hayo wabuselele landelayo kodwa njalo njalo okudala kudlulile futhi konke sekukusha. Sihambe kukhanyele kukhanye kuhle. Ziyona zigala ngowehlukile. Ngihlezi lapha ngibuka lo ohlulwa uphuzo omncane. Itsheminyakeni emihlanu edlule ngicagele uRosella inulwane lihlulwa uphuzo ehla ngemigwaqo yaseChicago edakiwe ehamba twister ehamba kulo lonke uhlobo lwesono esathi khona edakiwe nakuyo yonke into ayengaba yiyo. Futhi ngobunye ubusuku umoya ongcwele ophile kakhulu nonamandla kakhulu kunenkembe esikahlangothi zombili wathi sifazane ukohlula uphuzo haleluya uma lowo kungesuye uNkulunkulu efanayo owayesebumva ngaleya owayazi ukuthi uSara wahleka emva kwakhe angazi ukuthi uyini phezulu kwizethameli komunye wesifazane omncane wahamba wayesethola wayesengeniswa lapho wathi wena ngumshushumbisi wesitakamizwa ukuthi uyehlwela kanjani imicabango yengqondo Abefundisi abakhulukazi abayizikhulu behlezi lapho olobuvangeli bomhlaba wonke nezandla zabo zisongelwe ngemuva befake izikipa babecabanga ukuthi sasingabazi sengathi babengahlala emhlanganweni kanjalo noNkulunkulu angembuli ukuthi babe ngobani behlezi lapho bebukeka behlukile sengathi babe ngomunye umuntu umoya ongcwele wawubazi ukuthi babe ngobani futhi bahlala lapho ezinhlizweni zabo babecabanga ukuthi kwakungufunda ingqondo abazi lutho uNkulunkulu kulungu noma ila ubelingazi ngobusuku basegibhitha kunjalo balazi ngegama kodwa hayi ngomoya igama liyabulela kodwa umoya uyaphilisa yilokho ke yilowo ke umqondo liphilile kakhulu namandla kakhulu kunenkemba esikahlangothi zombili lahlulela imicabango yenhliziyo lalelani bhekisisani futhi akukho nto edaliweyo engabonakalisiwe phambi kwakhe kepha konke kwambuliwe kusobala phambi kwemehlweni akhe kuye esiyakuzilanda kuye
that we have a great high priest.
Ngakho ke lokhu sinompriest omkhulu lalelani manje kwabagulayo odabulile amazulu uJesu indodana kaNkulunkulu masibambelele kusho isivumo sethu. Bambelela lokho akusho nje ukuthi yiba uloku ufakaza uma ungayiphila impilo awukubambisisi uphila into enokuzenzisa ungcono uphume uthi qekelele futhi nje uthi uyisoni futhi ukhohlwe yikho ungazisho ukuthi umkristu uphile enye into uyisikhubekiso esikhulu kunazo zonke izwe eselike laba naso uma uyisoni kuvume bese uqhubeka ulungisane noNkulunkulu uma ungumkristu bambelela esivumweni sakho hlala lapho lesisani lokhu manje ngifuna ukufaka lokhu nje ngaphambi kokuba sihambe ukuba asinayo umpristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu kepha olingiwe ukho konke njengathi nokho engenasono lalelani ngakho-ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu sifumane umusa nowokusiza ngesikhathi esifaneleyo alibusiswe igama likaNkulunkulu lalela Baptist Presbyterian Luthela ngizongibuza lo mbuzo u-Abrahama wamkholwa uNkulunkulu futhi wabalelwa kuye ukuthi kungukulunga ngiyazi yilapho eniya khona njalo lokho kuqinisile yini enye umuntu angayenza ngaphandle kokumkholwa uNkulunkulu na kunjalo impela yilokho kuphela angakwenza kodwa nxa uNkulunkulu ekuvuma lokho kukholwa ukunika umoya ongcwele manje ngenzani mfowethu Branham na ngiyamemeza na akudingekile ngikhuluma ngezilimi na akudingekile ungamemeza futhi ukhulume ngezilimi kokubili futhi ube usalokhu uphila njengomhedeni futhi ube usalokhu ukhanukela abesifazane ungabe usalokhu ubhema futhi uphuza nayo yonke enye into ngibabonile abantu bekhuluma ngezilimi futhi baphume ngo futhi badonse okunye okungcole okwedlula konke okunobutha engake ngakubona ngibabonile bememeza futhi bakhale izinyembezi zengwenya futhi bayokweba noma yini oyitholayo ngibabonile bephuma nayo yonke intombazane eyehla ngumgwaqo ijike leso isibonakaliso esisodwa esihle sokuthi awunawo kunjalo kodwa mfowethu uma wedlule kufeni wangena ekuphileni zonke lezo zinto ziba ngezifileyo futhi usuyisidalwa esisha kuKristu Jesu uma ubona into engalungile uyoyikhulekela uNkulunkulu uhawukela futhi uma ubona izinkathazo esikhundleni sokuhamba futhi uncetheza nokuzama ukukwenza kube kubi kakhulu uyozama ukufika kumuntu bese uyakuqondisa bese uyakuthulisa ngokukhulu kushesha lowo ngumoya kaNkulunkulu kuwe uma wenza iphutha na usawenza uma wenza iphutha uyolilungisa ngokukhulu kushesha ungavumeli ilanga lishone ekuthukutheleni kwakho wazi kanjalo-ke ukuthi wedlulile ekufeni wangena ekuphileni unothando ukuthula ukujabula ukubekezela ubufi ububele ukukhuthazela sinomphristi omkhulu ohlezi ezulwini ulungele ukwenza ukunxusela phezu kwesivumo sethu kuyini na kungenkathi ujesu ebuyela ezwini imicabango intsika yomlilo eyahola abantwana bakwa-israyeli ehlezi ebukhoneni balezo ezinkulu umthombo uthingo lwezinkanyiso eziphumayo imimoya ephelele ezikhombisa umoya ophelele wothando manje ebhekisisani olokuqala wothando oluphelele lolo uthando lukankulunkulu olumsulwa nolungaxutshwe nalutho olulandelayo olungena lapho wothando ifilio lolo uthando onalo lomkakho nabantwana bakho olulandelayo amathonsi emva kwalokho uthando lwenkanuko olulandelayo uthando lokungamesaba uNkulunkulu futhi kwehle njalo kuze kube ngokungcola kulokhu nje kuphendukezela kuphendukezela futhi yonke into eyayinokuqala inokuphela nakho konke lokho kuyosuswa futhi kungabikho kukhunjulwa kwakho hlobo bese kubuyelwa ngqo ekupheleleni ngolunye usuku futhi indlela kuphela ungeke wamaphathi lapha indlela enguhafu wendlela bese wenyukela lapha ufanele ungene yonke indlela wethemba uphumule ngokuphelele ensindisweni uJesu Kristu akupha yona ngokukholwa nanko umoya wethembeka ovela kuNkulunkulu lo ngumthombo umthombo kaNkulunkulu lokho ngokwethembeka olandelayo ngumuntu oyokwenza isenzo esilungileyo kumakhelwane wakhe olandelayo ngumfo uzofanele ukubhekisise olandelayo ngumfo oyisela olandelayo ngumfo ngumbulali phakamisa niyabona ukuthi kuphendukezela kanjani kwehle njalo na kodwa zonke lezo zinto zikhuluma ngokuyikho Mpela, hiloko hewe mshoyo. Jalo umo ubona umuntu, ubona izithandane ezincane zihamba zeka umgwaqo. Izithandwa, mhlawumbe zineminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala. Kuphela kukhuluma ukuthi ezulwini, kunezithandane ezisencane ezibamele ezulwini. Uma leli dokotela lasemhlabeni lidilika, sinalo elilodwa lapho. Uma nibona umuntu okhohlisayo owebayo oqamba amanga, kumbulani nje, inenge yakhe imlindele, esogweni. Indawo yakhe lapho eyoshushwa khona ebukhweni bukaNkulunkulu nezingelo sezingcwele ngomlilo nesibabule. Eyoshushwa lapho, hayi kuze kube phakade, angeke ahlushwa kuze kube phakade. Kuze kube phakade, akusho khona ukuthi konke, ngazo zonke izikhathi, iphakade lingukuze kube phakade. Iphakade li alinakuqala noma nakuphela kodwa ukuze kube phakade yibanga lesikhathi iBhayibheli lathi kuze kube phakade na isihlanganiso phakade uJona wathi wayesesiswini somkhomo kuze kube phakade yibanga lesikhathi kodwa abukali kunye kuphela ukuphila okuphakade nalowo uNkulunkulu futhi uma uzohlushwa kuze kube phakade futhi ungasoze wafa ulokuphila okuphakade ungeke wahlushwe kuze kube phakade ungahle uhlushwe eminyaka yezigidi ezikhulu ebukhoneni bukaNkulunkulu nezingelo zezingcwele umlilo nesibabule angazi ukuthi kukhonjelwe isikhathi esingakanani kodwa kuzothi ekugcineni kufike ekupheleni ngoba kwakunokuqala futhi uNkulunkulu yedwa unokuphila okuphakade ozwa amazwi ami futhi akhole ngongithumileyo akanakho ukuphila kuze kube phakade unokuphila okuphakade lokho kuphila okuqalayo akulutho ngapha kodwa yonke indlela kwenyukele lapho ukuphila okuphakade izwi ukuphila kwaNkulunkulu uqobo lwakhe kuyehla futhi kuhlala kumuntu futhi uphakade noNkulunkulu futhi angefe nasho njalo ke izwi ake nicabange ngakho nje ngabe kukhona yini okuphila okuphakade ababili na ubungeke wakuphendula lokho ubungakuphendula na kunye ukuphila okuphakade nalokho ukuphila kukaNkulunkulu lolu olunye uhlobo lokuphila akulandaba ukuthi luyini lunokuphela kulo futhi noma yini enokuqala inokuphela kodwa noma yini eyayingena ukuqala ayinakuphela uNkulunkulu wathi wayezosinika ukuphila okuphakade okungenesikalo senziwa nje saba ingenye yakhe futhi eqinisweni ukuphila okukithi akulethwanga lapha imvelo yomuntu imvelo isinika umoya kodwa lowo moya wafa futhi sinomoya kaNkulunkulu odunga kuNkulunkulu ngabe uNkulunkulu wayengumuntu na impela masenze umuntu ngomfanekiso wethu wayeyini uNkulunkulu na umzimba moya umzimba lapho umuntu wenziwa kanjalo wayesebekwa phezu kwensimu kodwa kwakungekho umuntu wakulima umhlabathi emizweni wabeke esedala umuntu ngothulo lomhlabathi empilweni yezilwane nalowo muntu walima umhlabathi nomuntu wawa ngesibambeko kuyikho futhi uNkulunkulu umzimba moya uyehla wathe wenziwa inyama wathe wakha phakathi kwethu ukuhlenga umuntu ngakho akukho obungakwenza uyisoni oqala nje ubunjwe ebubini uzalelwe esonweni uzenzweni ukhuluma manga wazalelwa lapha kulelizwe ngesifiso socansi sikayihla nonyoko futhi nje uqonde ngqo esogweni ngakho konke angikhathali ukuthi wenzani ungahle ungawaqambi neze amanga webe ugcine yonke emiyalo nakho konke okunye futhi uyoya esogweni njengenkonjane imathini ibhokisini layo kodwa indlela kuphela oyoke uphinde uphile ngayo ngokwemukela umoya ongcwele ukuphila okuphakade kwaNkulunkulu yini eyakwenza ube yilokho oyikho na ekuqaleni ngenkathi umoya ongcwele ufukama phezu komhlaba kwakungekho lutho kodwa ukuqubuka kwento kwamlilo imbali encane yephasika iyavela uNkulunkulu wathi lokho kubukeka kukuhle kuqhubeka nje ufukama kuvela izimbali kuvela utshani kuvela izihlahla izinyoni izandiza ziphuma othuleni kuvela izilwane kuvela umuntu manje kwenzwa kanjani na ngokufukama kwamoya ongcwele uhlanganisa lezi zimpahla ndawonye isakhi mzimba ipotash isakhi mzimba icalcium enza izimbali enza isilwane enza wena futhi manje unokuzikhethela ngokukhululeka uNkulunkulu buye ufukamela kuwe futhi uthi niyalizwa iphimbo lami na ungayenzi lukhona inhliziyo yakho njengasezinsukwini zokucunula nangezehla eshumayela izwi evangeli lashunyayelwa kubo babengenakho ukukholwa kulo ngakho alibasizanga balizwa kodwa abalikholwanga uNkulunkulu yehla wabakhombisa intsika yomlilo, wakhombisa ngabaprofethi bakhe izibonakaliso nezimanga wayenaye abayikholwanga. Oh, babethanda ukubona izimangaliso, babethanda ukuzwa umprofethi, kodwa mayelana nokuyikholwa abazange, izimpilo zabo iyafakazisa ukuthi abazange. Manje wathi ningawe ngalolu sibonelo esifanayo sokungakholwa ukuba ngalolu suku lokugcina kuyibanda labezizwe uNkulunkulu ubonakele futhi isibonakaliso esifanayo, isimanga esifanayo, intsika yomlilo efanayo yaqinisekisa, yafakaza. Masingazenzi lukhulu izinhliziyo zethu futhi siwele kuleso silingo emumva ngaliya sokungakholwa ngokuba siyobola emhlabeni nalokho kuyoba ngokuphela kwakho. Futhi uma umoya ongcwele ungongotha enhliziyweni yakho emva kwesikhathi esingaka uma nizwa iphimbo lami, ungayenzi lukhulu inhliziyo yakho uthi mntanami leli iqiniso. Ungabuki isithunywa, lalela umlayezo ukholwe. Ungayenzi lukhuni inhliziyo yakho njengasezinsukweni zokucunula. Uma ezwa iphimbo lakho, ungayenzi lukhuni inhliziyo yakho. Bese uthi, yebo Nkosi, ngiyakholwa, bese ungena ephileni. Umoya ongcwele uza ungene kuwe. Umoya wakho mdala uyaphela, okwenza ukhanuke futhi uzonde inhliziyo embi nobutha nenzondo nazo zonke lezo zinto kuyaphangalala. Bese uba ngogcwele uthando, ukujabula, ukuthula, ukuphumula. Akunandaba ukuthi umoya uvunguza kanjani, kulungile. Ihange lami libambelela phakathi kweveyili kuso sonke isiphepho esiphakeme nesinesithotho. Ihange lami libambelela phakathi kweveyili ngokuba ngima kuKristu idwala eliqinile. Yonke eminye imihlabathi isihlabathi esibishayo. Nakho lapho khona uAD Pride njengoba abhala lelo culo elidumileyo, yonke eminye imihlabathi, onke amahlelo, zonke izivumokholo, zonke izimfundiso ziyashabalala uKristu. Wena uthi, awu, ngiyalazi iBhayibheli, awunakho ukuphila ngokwazi iBhayibheli. Ngiyalazi ikhathekizima lami, awunakho ukuphila ngokwazi ikhathekizima lakho. Awu, ngingumKristu, awunakho ukuphila ngokuzisho ubuKristu. Unokuphila ngokwazi yena, ukwazi yena, unokuphila. Bese ke ungena ekuphumuleni kwakhe, uphumula ngokukhawuka kweyakho imisebenzi. Njengoba uNkulunkulu enza kweyakhe, wenziwe indodana kaNkulunkulu, umhlanganyeli kaNkulunkulu. Futhi uma lowo moya ongcwele uqomisa, nawe bese uyaqoma, bese uthi, yebo Nkosi, noma ukhala njengejuba. Zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiyakuniphumuza. Bese wena uthi, ngisemncane ngine, umelusi wami aka engingakwenza kuphela. Yabo, awusoze wakuthola. Kodwa uma uthi, yebo Nkosi yami, ngiyalizwa iphimbo lakho, angiyenzi lukhona inhliziyo yami, angikhathali Nkosi izwi lakho, futhi ngiyakukholwa. Ngithathe Jesu njengoba nginje, ngingenaso nesisodo isicelo, kodwa ukuthi igazi lakho lachithelwa mina, futhi lapho ngizothembisa, ngizokholwa. Wundlu likaNkulunkulu, ngiyeza. Beka izandla zakho phezu kwekhanda lalo elifayo uthi, Osi, ngiyisoni futhi wangibiza. Konke ubaba angiphe khona kuyakuza kimi futhi ngiyakumvusa ngemihla yokuphela. Yebo Nkosi, ngiyeza. Angiyenzi lukhuni inhliziyo yami njengoba benza ekucunuleni, ngimkholwa ngeqiniso. Manje-ke wenzani na? Ukunika ukuphila kwakhe izuwe, ukuphila okuphakade. Futhi uma uNkulunkulu ubengasivusa othulini lomhlabathi lapho esivela khona, ngabe savela othulini na? Yonke into oyibonayo ivela othulini. Futhi uma uNkulunkulu akwazi ukungenza ngibe yilokhu engiyikho namhlanje, ngingenakuzikhethela, ngoba nje isifiso sakhe kwakungukungenza, futhi anginike ithuba lokubhekana neCalvary, futhi ngenze isinqumo sami, futhi ngenza isinqumo sami, futhi ngakholwa kuye, uyongivusa kakhulu kangakanani-ke. Uma angenza ngaba yilokhu engiyikho ngaphandle kokukhetha, ngase-ke ngithatha ukukhetha, ngase ngifaka yena ngenkathi ebeka izandla zakhe ngesingaye, futhi wazifunga yena ukuthi uyongivusa ngomuhla wokuphela, ngiyophumula ngiqinisekile. Ngelophumula, hayi ngoba ngikhonza ngesonto, hayi ngoba ngikhonza ngesabatha, lokho akuhlangene nakho. Ngikhonza ngoba ngingene ekuthuleni kwakhe, nokuphumula, ukuthula, ukuphumula, uthando, ukujabula. Makundize izichotho, ihange lami liyabambelela. Unaso leso sehlakalo kulo busuku mngani wami ohlezi lapha kule tabernakele elishisayo na awuzanga ukuzongizwa qhabo uzela ukuzozwa izwi lalela mngani wami manje uma ungenakho lokho kuphumula ungakuthola khona manje awudingi ukuba ukhuphukele lapha ealtare hlala khona lapho khona yiba qotho futhi uthi Kristu khuluma enhliziyweni yami nje ngiyazi kuyashisa nje ngijuluke ngimanzi te nginomjuluko ngimubi kabi kodwa siqiniso ngingabe ngijuluka ubuhlungu okubi ukwedlula lokhu ngaphambi kwasekuseni nodokotela anganikina ikhanda lakhe athi ngokuhlaselwa yinhliziyo useshonile bese kuba yini-ke na kuyoba njani-ke na lapho incwadi enkulu isivulwa kuyoba njani-ke na nilizwile lelo culo kuyoba njani-ke na lapho labo ungabe umlayezo bayocela ukuba banikeze isizathu kuyoba njani-ke na kuyoba njani-ke na cabangani ngakho manje ngokujule ngempela sisakhothamisa ikhanda lethu cabangani ngakho
When the one that's rejecting this message tonight gonna be asked to give a reason, what then, when the great book is open? What then, when the ones that's rejecting this message tonight, you're going to be asked to give a reason, what then?
Baba wasezulwini lokhu konke sekusezandleni zakho manje nanti isabatha langempela lilele phambi kwabantu nansi ingelosi kankulunkulu iminyaka embalwa edlule iqhumise umhlaba wonke abagxeki nayo yonke enye into izame ukukugxeka kodwa ngaso sonke isikhathi uzifakazise wena uqobo ungunkulunkulu izwe lesayense izwe lebandla ngabe baphuphuthekile nkosi na mhlawumbe ukhona oyedwa phakathi lapha kulo busuku ongathanda ukuba bemukele ukubona kwabo ukuba bahambe baqhubeke futhi bangamlingi uNkulunkulu njengasezinsukwini zokucunula. Angazami ukumlinga ngokuba muhle ngesonto noma agcine usuku oluthize noma esivumeni khona esithize noma ukuba ngowebandla elithize kodwa ongathanda ukuphuma futhi asokwe ngenhliziyo futhi emukele umoya ongcwele. Futhi bayamfuna ngokukholwa manje bazama ukumemukela enhliziyweni yabo bazama ukufumana umusa kuwe Nkosi. Bangahle ukuba bakhulume ngezilimi bangahle ukuba bamemezile basalokhu benalolu laka oludala basalokhu benaleyo nhliziyo embi ndala basalokhu bencetheza futhi bekhuluma futhi benza izinto abangafanele bazenze abakufuni lokho Nkosi. Kuyoba njani-ke lapho leyo ncwadi enkulu isivulwa na kodwa wathi abanjalo abaye kungena embusweni ngakho-ke manibe ngabapheleleyo ngisho njengokuba uyihlo wasezulwini ephelele noma yini esilele ayiyi kungena ngabe bethemba ngakho konke kulowo busuku kobethelwe na uma kungenjalo Nkosi kwangathi bangenza lowo yebo waphakade njengamanje uthi Nkosi akukho dlingozi kodwa ngizwa into ethize nje phansi enhliziyweni yami leyo nto ethize iyangitshela ngingakwenza khona manje ngumusa wakho futhi manje ngiyakwemukela njengomsindisi oqondene nami nginqaba zonke izinto zezwe futhi ngifuna ukungena ekuphumuleni kwakho futhi ngikholwa ukuthi ngiyakwenza khona manje ngikholwa ukuthi umoya ongcwele ungilethela ngqo ukungifaka kuleyo ndawo ngenkathi onke amakhanda esakhotheme ngabe ukhona ozwa ngaleyo ndlela khona manje nje na phakamisa isandla sakho umoya ongcwele manje ungilethela ukungifaka endaweni lapho engingeke ngisancetheza khona uNkulunkulu akubusise ngeke ngizenze izinto ulaka lwami seliphelile sengingahlala ngokuthula nokujabula nokubekezela kusukela khona manje ngikholwa ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kimi khona manje ukuthi ngingakwenza kusukela kuleli hora kuqhubeke ngomusa wakhe ningaziphakamisa izandla zenu na uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu akubusise inenekazi eliselincane ukhona omunye na manje sengiyakholwa ningamlingi njengasosukwini lokucunula ningacabangi ukuthi ngoba siya esontweni ngesonto noma nigcina isabatha uPaul wathi mina enigcina izinsuku noma izinyanga noma okunjalo nginovalo ngani umthetho unesithunzi sezinto ezinhle ezizayo futhi kungesiwo umfanekiso impela wento awusoze kwamenza umkhonzi ukuba aphelele kodwa uKristu unenza niphelele niphelele ebusweni bukaNkulunkulu ususa isono senu ususa ukulahlwa kini uninika uthando lwakhe nokujabula ningangena ephumuleni manje na omunye futhi baphakamise isandla sabo bathi ngikwenzile lokho uNkulunkulu akubusise nenekazi elisencane ngapha kwesokunxele sami uNkulunkulu abusise indoda ehlezi ngakwesokudla sami ukungena ekuphumuleni kwakhe cabangani ngakho njengamanje kulegani njengoba nginje inkosi ngingenaso nesisodo sicelo angilungile akukho engingakunika khona kodwa nje eyami endala edlekile impilo enesono ungangemukela na ungihlanze na ungikhulule na ngoba ngethembise ukuthi ngizokholwa oh wudluli kaNkulunkulu ngiyeza manje ngiyeza ngikholwa ukuthi manje sengidlulile ekufeni ngangena ekuphileni ngoba khona lapha esihlalweni sami ngikwemukele njengomsindisi wami futhi ngizokuthula enhlizweni yami. Abahlanu uphakamise izandla zabo. Angaba khona omunye ozwa ngaleyo ndlela. Phakamise isandla sakho. Uma ungesuye umKristu, memukele njengamanje nje. Uma uzisho ukuthi ungumKristu futhi ungakabi lelo hlobo, usalokhu isoni. Akunandaba ukuthi impiloni oyenzile noma uzama kangakanani. Ukuzenza wena uqobo ukwenzayo akwemukelwa kuyilokho akwenzile ukulunga okungokwakho ngeke kwemukelwe uma uyeka ukubhema ngenxa yokuthi nje uthe awukungcono ngiyeke ukubhema ngoba ngizisho ubuKristu uNkulunkulu akakwemukeli uma uyeka ukukhanukela abesifazane ngenxa yokuthi nje uzenza wena kuba ukwenze uNkulunkulu akakwemukeli lokho kuyinto eyenziwa nguwe lokho yimisebenzi ngumusa okusindisayo ngabe uNkulunkulu usezile kuwe futhi wakhipha yonke into kuwe na leyo yinto elandelayo wena uthi ngajoyina ibandla futhi ngakho ngadingeka ngiziyeke lezi zinto uNkulunkulu akakwemukelanga lokho akukho ongakunikela wemukela kuphela lokho okunikezwe nguKristu ukunika ukuphila okuphakade futhi akuthathe kuwe ungakwemukela na
For your soul in the haven of rest, and leave my love in my I've anchored my soul.
Ulungile, usungaliphakamisa ikhanda lakho. Umlayezo usuphelile manje, asikhonze nje manje.
I'll say the wild sea. No more, the tempest made sweet, for the wild hearted in Jesus, I'm safe evermore.
Welcome on to Manje, ekukhonzeni.
Sabbath, I'll sail the wild sea no more. The tempest may sweep, or the wild stormy in Jesus.
zitetele nje vala amehlo akho uyawuzwa lowo mlayezo omnandi na lokho ngokukhonza umlayezo usuphelile lokho ngokukhonza
Feels real good. Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like
ozizwa ekahle ngempela na phakamisa isandla sakho lowo mnandi umoya ozithobile yilowo ke khonzani nje